Standing just a moment for prayer. Let us bow our heads.
Umzuzwana nje womkhuleko asikhothamisa amakhanda ethu ngamunye nesicelo masaziswe ngokuphakamisa isandla sakho kuNkulunkulu. Bamba isicelo sakho enhlizweni yakho manje njengoba sikhuleka.
Most gracious and holy God, we come into thy divine presence.
Kulungulo lomusa nongcwele kakhulu size ebukhoneni bakho bobo uNkulunkulu manje ngendlela yomkhuleko sicela kuqala ukuthi usithethele lezi phambeko zethu njengoba nathi sibathethelela labo abanamacala kithi. Futhi kunezicelo eziningi kulobo busuku baba, uyazi ibona izandla zabo futhi uyasazi isifiso sezinhliziyo zabo nalokho okuphakathi lapho. Bengizicela kanye nesandla sami siphakeme futhi ukuthi wena uyosinika isifiso senhliziyo yethu.
And especially the healing of our bodies and the
futhi kakhulukazi ukuphulukiswa kwemizimba yethu nenjabulo yentsebiso yethu kuba ibuyiselwe kithi ezibusisweni eziningi-ningi kangaka zikaNkulunkulu esizifisayo kwangathi kungehlela phezu kwethu Nkosi.
And we pray that you will bless the ministers everywhere, all
futhi sikholekile ukuthi uzobusisa abefundisi ndawo zonke esizweni sonke nezwe kusasa kuyisabatha futhi kuzoba namabandla neminyango ivuliwe nabantu beza behamba nabefundisi beshumayela futhi bekhulekela abagulayo. Oh uNkulunkulu, sikholekile ukuthi uzogcoba zonke izinceku zakho kusasa
with great messages and hear their prayers.
Ngemilayezo emikhulu futhi uzwe imikhuleko yabo yabagulayo nabadingayo. Sindisa abalahlekile, thola udumo kuwe Qobo ngokuba siyakucela egameni lika Jesu indodana yakho. Amen.
Be seated. It's such a privilege to be back at the tabernacle.
Ngingahlala phansi kwenhlahla enkulu ukubuyela eThabenakele kulobu busuku okuqhubeka ngobusuku besibili. Noma lokhu ubusuku besithathu bokubuthana kwethu ndawonye futhi siyaxolisa ukuthi asinayo indawo yokuhlala enkulu ngokwanele ukunakekela labo bantu abama amahora. Siyazi izitho zabo zibuhlungu kodwa ngiyakhuleka ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi uNkulunkulu wasezulwini uzokuvuza ngakho kweyakho. Nani nimile futhi nilinde ngendlela eniyiyo nabaningi benu abahlezi lapha begula futhi bengabade ngayo. Manje ngisanda kutshela uBilly Paul indodana yami futhi uma uJane noma imuphi wabo noma yena uQobo ekiphe amakhadi omkhuleko futhi wathi abazange ngoba silindele masinya emva kwenkonzo kulobu busuku inkonzo yompaphathizo phansi ekameleni elingaphansi. Ngiyakholwa yilapho icibile khona. Ngiyakhumbula ngesikhathi sokugcina ngilapha futhi babenenkonzo yompaphathizo. Ngikhona ukuthi bangishelelisa kwenye yama-ovaloli ahlangene kamfoti lyile mude kancane kunami ngakho ngadingeka ngiyigoqe phansi kugcineni futhi bangidloba phansi kwelichibi futhi bashisisa amanzi kakhulu athi ukungiyobikula. Kodwa ngenza lokho engangicabanga ukuthi kwakulungile futhi ngingabhaphathiza bonke engangibazi ukuthi ngangingababhaphathiza. Manje kusasa ngisanda kuthola kumfowethu Mo ukuthi ngizokhuluma emva kwakasonto sikole kwesisekuseni khona impela emva kwenkonzo kasonto sikole. Manje ninalapha eninamabandla eniya kuwo besingethanda ukuba nigeje inkonzo yenu Qobo yima endaweni yakho yokulinda njalo lapho ibandla lakho linezinkonzo ngani futhi wena lapha ngokwendawo ngani kuyindawo yakho ukuhlala ebandleni lakho uyabo futhi uma ungenabandla futhi unga ndabuza ngani siyakuthakasela bese kuthi ke lapho sikhuleke labagulayo futhi uma ninabathandiweyo ngiyakholwa uma nje ningathi kumele usi ngabe kuzilunga kimi ukuthatha umama usoni noma omunye umuntu ukuba khulekelwe na. Ngineqiniso ubeyothi lokho kulungile uyabo uma uzela ukuba nomuntu akhulekelwe kodwa uma nje kuphela ubungakukholwa nje umele usiwenu unegunya elifanayo lokukhulekela abagulayo njengo bangenza niyabo kumbe noma ubani omunye awudingi ukuba uye emhlanganweni oyispecial ukuba uphulukiswe awudingi ngisho nokuthi khulekelwe. Memukela nje yilokho kuphela okudingekayo. Izo lokusihla umoya ongcwele wenze ukuthile kokhethekile besingenawo amakadi omkhuleko loko vele waphuma wadabula esakhiweni bekungesiyo yini into emangalisa kakhulu ukuthi ukwenze kanjani lokhona futhi niyabo ukuphulukisa kokankulunkulu akulele kumuntu empeleni niyabo kusemsebenzini osuqediwe ukukholwa kwakho emsebenzini osuqediwe futhi isiphiwo sokuphulukisa siyisiphiwo nje sokukholwa sokuphulukisa niyabo manje isiphiwo sokuphulukisa sidinge kuba kube ngisho kube ngumelusi kungaba yilunga nje abantu abangafundele lutho bangaba nento efanayo yabo ngiyakhumbula ngesikhathi sikathi Meridian Mississippi ngikhola ukuthi kwakuyikho ngangibambe umhlangano futhi lalina ngangilapho nendoda igama lingubrother yayingomunye wabefundisi ababambisanayo noma wayengomunye owayewuxhasa ngalawa amanye amabandla kimi kubonakala sengathi igama lakhe lalingubixby noma ubixby noma into ethize efana naleyo ezansi Mississippi Busby lowo mhlawumbe bekunguye umdlali webhola lezinyawo wayevame ukuba nguye ya futhi kwakuse hole likhulu futhi kwabakhona bofakazi obafikayo obabumangalisa nobufakazi babonga ukuthi ngathumelopili yezansi ukuba akhiphe amakhadi omkhuleko ukuze bangabi njengenkundla i-arena yindlu yokukhonzela nakuba kwakuyihole elikhulu kodwa thina kuseyindlu yokukhonzela inqobo nje uma ibandla lihlangana lapho ukuthi noma ngabe kukuphi lokho abantu bayibandla ababizelwe ngaphandle lobofakazi bangena kamuva ukuthi kwakukhona inikazi elincane lihlezi sihlaleni esingaphambili eyejwayelekile nje incane intombazane yebandla leyo mama omncane futhi kwakukhona elinye inikazi lihamba liya emuva naphambili nengane lengane yayisongwe ngengubo yokulala futhi lalina inikazi elincane belingeke libe nendawo yokuhlala phansi kwakugcwele phama nje futhi kuminyene phandle ezitaladini nabantu bemi nezambulela futhi ngakho lelinikazi elincane lihlezi lapho umoya ongcwele wakhuluma kulo ilonge elincane nje lomzimba kaKristu futhi lasho umoya ongcwele wathi kulo hamba ukhulekele longane futhi ngenkathi inikazi liphenduka laliphethe ikhadi lomkhuleko esandleni salo lathi baba angeke ngihambe ngikhulekele lo ngane futhi kwenemu uzokhulekela lo ngane kulobu busuku sengathi lokho kokuhlangene nakho kodwa lathi ngikwazi nje ukukhulekela lo ngane futhi lapho lihamba liyemuva laphambili kwakulokhu kungena enhlizweni yalo kakhulu nakakhulu hamba ukhulekela lo ngane futhi kugcineni lathi mhlawumbe ukukususa enhlizweni yami ngingavele nje nginike inikazi isihlalo sami empeleni ngoba libukeka sengathi likhandlekile futhi lathi wathi sawubona dade wethu lathi ubukeka ukhathele kakhulu nengane futhi anginjalo anginayo ingane yami ngakho-ke ungathatha isihlalo sami futhi uhlale phansi lapha na lase lithi oh ngiyabonga dade wethu ngifuna ukuthatha isihlalo sakho lathi yebo ufanele ukwenze ngoba ngiyabona ukuthi ukhathele futhi ukhandlekile awulahlala phansi lathi ngaphambi nje kokuba uhlale phansi lathi ngiya kaphela ukuthi unekhadi lomkhuleko esandleni sakho lathi yebo insizwa inginike lona imizuzwane nembali edlule lapho iphuma ngomnyango futhi lathi awu mfuthi Branham uzokhulekela ingane yakho kulobu busuku lathi ngithemba kanjalo ngithemba ukuthi inombolo yami iyabizwa kulobu busuku futhi lathi oh ngizokhulekela ukuthi umfuthi Branham uzobiza inombolo yakho kulobu busuku lase lithi ke uma mina ngingumKristu angikwazi nje ukukususa enhlizweni yami ngakho uma nje uzongixelela ubungakwenza bekungakhulula imizwa yami uma nje ubungangivumela ngisho umkhuleko omncane wengane yakho ngane lathi impela sithanda waqhubeka ukhulekela ingane futhi layibamba futhi umama omncane wabeka izandla zakhe phezu kwengane encane ekhala wayesethi inkosi ngingenza lokhu ngoba ukukususa enhlizweni yami ngikhulekela ukuthi uzeyiphulukise ingane lapho inceku yakho futhi Branham efika futhi ayikhulekele mayiphulukiswe futhi lahlala phansi elinye inenekazi nengane nalelinikazi liyahamba futhi likhwele phezulu likuvulandi sesitezi ngikhona ukuthi yayinovulandi abasesitezi ababili futhi lalikuvulandi osesitezi ophezulu ukuthi cishe imizuzu emihlanu emva kwalokho ngiyangena futhi emva kokuba sengiqedile kushumayela ngathi ngizobiza amakhadi emkhuleko lamashumi amabili ukuya emashumini amahlanu noma into ethile efana naleyo liyayazi indlela engivamise ukuyenza ngiqala ndawo lapho amakadi ecutshwe khona futhi nje ngibize iqembu liphume ukuze abantu bengezo kubuthana balwe nginenombolo yokuqala noma inombolo yesibili kumbe noma ngabe kuyini futhi kwenzeka ukuthi lelenekazi cishe lalingele esithathu noma lesine emgqeni awu omama omncane phezulu esakhiweni niyazi phezulu esiqongweni wayejabule kakhulu wathi oh ngiyabonga Nkosi ongijabula kakhulu ngalowo mama omncane obese enhlizweni yami kangaka ngaleyo ncane bandla ingane egulayo ngenkathi ingane encane ingena emgqeni umkhuleko yenyukela duze kwalapho esasibikhona lapho engangimi khona ngalibuka manje sikutholile thepini niyazi futhi ngathi ngayibamba kanjaloke futhi kwathi dadewethu kwathi ingane yakho iphethwe yi ngiyakhohlwa ukuthi kokuyini uhlobo luthile lwesifo noma inkathazo kwathi uvele endaweni ethize futhi unkosibani bani unkosikazi gama elithize futhi kwathi kodwa ingane yakho isivele iphulukisiwe kwathi ngoba umoya ongcwele ukhulume kulelo ninikazi elincane elimi phezulu lapho kuvela ndesistezi selivele likhuleke umkhuleko wokukholwa ngengane yakho niyabo uzwelo lalowo mama ngengane lwaluyohamba ludlule kude le kwalokho engangiyoba nakho ngakho niyabo ngakho isiphiwo sokuphulukisa uma uNkulunkulu eke yakhuluma enhlizweni yakho kuba uhambe ukhulekele omunye umuntu yenze lokho uNkulunkulu akutshela ukuba ukwenze niyabo niyabo njalo landela umoya ongcwele izolo busuku ngikhuluma sikholwa ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina uyakukholwa lokho awukukholwa na ngaphambi nje kokufika kwenkosi Jesu bese ukuthi ke kanjani ukuthi uNkulunkulu ekuqaleni ngenkathi uJesu efika emhlabeni wathi uma ngingenza imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa kodwa uma ngenza imisebenzi kababa wami khona-ke kholwani imisebenzi uma waungena kumkholwa njengomuntu ngalikholwa imisebenzi elandela umuntu futhi sithola ukuthi sikhuluma izolo ebusuku ukuthi uNkulunkulu kokuqala wazembulayela uqobo ensikeni yomlilo khona-ke wazembulayela uqobo endodaneni yakhe manje uyazembulayela uqobo ebandleni niyabo uNkulunkulu ofanayo yise endodana omoya ongcwele niyabo ebandleni kulungile uNkulunkulu ngaphezu kwethu uNkulunkulu enathi uNkulunkulu ekithi kuyilokho kuyikho.
Then we find out that when Jesus was on earth, he said,
manje kodwa siyathola ukuthi ngekathi Jesu esemhlabeni wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu kunjalo ngekathi efa wembelwa wavuka futhi wenyukela kweliphezulu.
We realize that God, that the logos or the pillar of fire that
siyaqonda ukuthi uNkulunkulu ukuthi izimcabango noma insike yomlilo eyalandela abantu bakwaIsrayeli ehlane lowo kwakunguKristu lolo kwakulugcobo. Wathi engakabibikho u-Abraham ngikhona ngiyalithanda lelozwi ngikhona anilithandi na hayi ukuthi ngangikhona noma ngizoba khona ngikhona. Uba uthi izinsuku zezimangaliso selwedlule umenza athi ngangikhona kodwa akakushongo lokho ngikhona engakabibikho u-Abraham ngikhona.
Now we find out then that when he after his resurrection
manje sathola ke ukuthi ngekathi yena emva kokuvuka nokwenyuka kwakhe wabuyela kuNkulunkulu ayenguye owahola abantwana bakwaIsrayeli badabule ehlane futhi wayesebuyela ensikeni yomlilo futhi
Paul on his road down to Damascus
uPaul esedleleni yakhe ebheke ezansi eDamaseko washaywa walahlwa phansi ngukukhanya futhi kukhona munye wabo wabona lokho kukhanya kodwa uPaul wakubona
and when
ngikathi shaywa walahlwa phansi wezwa iphimbo lethi Sawuli Sawuli ungihluphelani na futhi wathi yongubani wena Nkosi na wathi nginguJesu wavela kuNkulunkulu futhi waya kuNkulunkulu sithola ukuthi kulolu suku lokugcina umoya ongcwele usebuyele emuva eminyakazweni wePentecost sinesithombe sawo insika yomlilo efanayo manje leyo nsika yomlilo efanayo yayikhona ngaleyo nkathi
and showed a Messiah.
Yeah, bonakalisa ngiyamini umuntu futhi yakhombisa isibonakaliso sobuMessiah kubantu. Manje siyazi ukuthi uMessiah njengoba sifundisisile isibonakaliso sikaMessiah wayengokuNkulunkulu umprofeti. Lokho wonke uIsrayeli weqiniso ayekubhekile kwakungumprofeti ngoba uNkulunkulu wayethe uma ekhona phakathi kwenu ngomoya noma umprofeti mina inkosi ngiyakuzazisa kuye nalokho akushoyo kuyenzeka muzweni nginaye uma kungakwenzi khona ke ningamuzwa.
And Moses said, "The Lord your God shall raise up a prophet like
me." Moses wathi inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofeti njengami futhi siyathola ukuthi ngekathi uJesu efika ukuthi wenze isibonakeliso somprofeti phambi kwendoda ebizwa ngo ake sithi uSimon Petro.
His name was Simon.
Ikamalakhe lalinguSimon ngalonkathi futhi wathi nje angakhuphukela kuye wathi igama lakho nguSimon uyakubizwa ngoPetro uyihlo ngokunguJona lowo ngokuyilo umprofeti ngokuphelele. Futhi Nathaniel wakubona futhi noma uPhilip wakubona wakhithima watshela uNathaniel waza ubona ukuthi ubani esimbonile noma ubani esimfumene uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa. Futhi wathi kungaba khona okuhle okuzayo wathi waza uthole.
No doubt he told him the story.
Ngokubazeke wamtshela indaba ngalokho lapho ewela khona ke uDanieli engumHebheru wokuqina nekhola wathi nje angangena emgqeni womkhuleko noma izethameli noma angabekwa kukuphi awu sitshela ukuthi uJesu wathi bekho umIsrayeli kungekho inkohliso kuye.
He said, "Rabbi,
wathi Rabbi ungazeni nina?"
Said before Philip called you.
Wathi ungakabizwa nguPhilip ungekathi uphansi komuthi ngakubona. Lokho kwakwenza wathi Rabbi wena indodana kaNkulunkulu inkosi kaIsrayeli. Manje kunezinhlanga ezintathu zabantu emhlabeni uma ulikhole bebheli kunezinhlanga ezintathu kuphela abantu bakaHamu, Shemu noJafete umJuda wezizwe nomSamaria. Petro enezithithulele Pentecost wakuvula kumaJuda, uPhilip wehla futhi washumayela futhi wababhaphathiza ezansi eSamaria kodwa uPetro wehla wabeka izandla phezu kwabo bemukela umoya ongcwele nendlu kaKoneliyo waye nezithithulelo ezakuvula kulaba bantu abathathu. Manje kwakukhona izinhlanga ezimbili zabantu zibheke uMesiya ukuba fike umSamaria nomJuda uza kuphela kulabo abambhekile ngabe kunjalo na? Ilanga lokulonga labo ababembhekile lizobonakala esikhathini sokuphela liphulukisa emaphikweni alo. Manje qaphelani, manje ngenkathi ezazisa yena uqobo kumaJuda ngesibonakaliso sakhe sobuMesiya ufanele adlule ngaseSamaria wayenesidingo nakuba wayeye eJericho nowesifazane uyaphuma. Siyayazi indaba ukuthi waxhumana kanjani nomoya wakhe kuqala, wayeseqala ukukhuluma naye, wayesethenga iphuzise futhi ingxoxo kwakukhona ukwehlukana. Usifazane wathi akusile isiko futhi emva kwesikhashana wathola ukuthi inkathazo yakhe yeyini. Wathi hamba ulande indoda yakho futhi uze lapha. Wathi angina ndoda yena wesilisa. Usifazane wathi usho kahle. Wesilisa washo lokho kuye ngokuba ubona amadoda ayisihlanu leyo hlala nayo manje isiye indoda yakho, ngakho wenze kahle. Wathi mnumzane, ikusisane umehluko phakathi kwakhe nalabo baphezulu orabi. Bathi yena ungubhelizabhule, bekani enza lokho. Futhi bathi wathi lokho akunakuthethelelwa ukubiza umoya kaNkulunkulu ngento engahlanzekile kungokuhlambalaza. Niyabo, kodwa lona wesifazane wayazi kakhulu ngenkonzo kunoma inqwaba yabashumayeli yazi namhlanje lokho ngokuthi nakuba sicabanga ukuthi wayengunondindwa, kodwa wathi mnumzane ngiya bona ukuthi ngumprofeti wena. Siyazi ukuthi nxa uMessiah efika uyokhombisa lezi zinto wafundiswa, wayazi ukuthi wayebhekeni. Wathi nginguye okhuluma kuwe. Phezu kwalokho washiya imbiza yakhe yamanzi wayesegijimela emzini. Wayesethi wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile. Akuyena yini lona impela uMessiah na? Akusiyo yini lokho uMessiah afanele akwenze na?
And the man believed.
Yebo, futhi abadada amkholwa uJesu ngenxa yokusho kwesifazane ukuthi uJesu wayengumesiya ngoba wakhombisa isibonakaliso sobuMesiya. Manje akukaze nakanye emibhalweni ake akwenze kwabezizwe qhabo, kodwa wathi njengoba kwenzeka emihleni kaNowa bedla bephuza beganwa bendiswa. Nasemhleni kaLoti manje sikuthathile qaphelani ezinsukwini zikaLoti kwakukhona izigaba ezintathu zabantu. Kuhlala njalo kunezigaba ezintathu yonke into esebuthathweni nobuthathu ngokukodwa. Qaphelani kwakukhona ngezinsuku zikaLoti kwakukhona ongakholwayo abaseSodoma Gokukhona uLoti bandle lesivivi lomndeni wakhe. Gokukhona uAbraham obizelwe ngaphandle ehlezi phandle kwatule ngokuzikhethela, hayi ngoba wayefanele kodwa ngokuzikhethela wathatha indlela nabayingcosana abadelelekile benkosi. Ngenkathi singelosi zehla futhi zakhuluma naye zazi ngikhona ukuthi kwakungumzimba moya. Ngeqiniso ngiyakholwa ngoba kwakunguNkulunkulu ezimpili zazo uBilly Graham osibanje kanje lonjalo zehlela eSodoma futhi zashumayela kwabaseSodoma nasebandleni lesivivi futhi azizange zenze noma yiziphi izimangaliso kuphela zabaphuphuthekisa nokushumayela evangeli kuphuphuthekisa ongakholwayo. Siyakwazi kakho ukushunyayelwa kwezwi kuphuphuthekisa lowo ongakholwa. Kodwa phekisani isibonakaliso lengelosi esenze phandle lapho ebandleni likhethiwe yayifulathele ngomhleni wayo ethendeni futhi yayisihambi futhi yathi Abraham uphi umngakho uSara na kunjalo na.
Told him he was married and his wife's name was
Sarah. Yamtshela ukuthi wayishatelwe negama lomkakhe kwakunguSarah isihambi.
And what the Bible specifically says, she's in the tent behind you.
Kodwa bekusani iBhayibheli lisho ngo isethendeni emva kwakho emva komuntu uNkulunkulu ebonakaliswe enyameni lomuntu wayenjalo uAbraham wambiza ngoElohim uSomandla. Niyabona ukuthi uzokwenzani ngezinsuku zokugcina na ethendeni emva kwakho sobolonile ukufunda umcabango noma ukufunda ingqondo lokho na. Kodwa wathi ngizokuvakashela manje khumbulani ngangingunkulunkulu owenza isithembiso le ndoda efanayo yathi ngi futhi ungiyisebizwane somuntu kulungile ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila.
Sarah
wahlekela ngaphakathi ethendeni niyazi how.
And the angel said, why did Sarah laugh?
Ngingelo siyathi uhlekelele uSara na emva kwayo uSara wakuphika uNkulunkulu waye yomshaya khona lapho kodwa kwazanga ngoba wayengcenye kaAbraham. Kuzona zethu beziyo sona ukuba besingeyona ingcenye kaKristu angeke ashaye ibandla ngoba singabaka Kristu. Yabo uSara noAbraham babemunye uKristu nebandla lakhe munye. Kuzona zethu zimbozwe ngegazi lakhe ngokukholwa kwakhe hayo kwethu sithembele emisebenzini yakhe esiqediwe.
Now remember Jesus said as
manje kubulala uJesu wathi njengoba kwenzeke emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu kungenjalo ukuvakashelwa kwento efanayo. Manje uma uNkulunkulu akhombise isibonakaliso sakhe kupheleni kwamaJuda futhi kupheleni kwesimiselo sesikhathi samaSamaria futhi avumela bezizwe bangena nje esayenseni yezenkolo ejwayelekile wenza iphutha ungukena siphelo isinqumo sakhe sokuqala ukuthi kwenziwa kanjani noma yini kuhlala kunjalo lapho esinokukholwa khona ezwini lakhe ngoba akushoyo angeke uguqule. Ngingalishintsha elami ngoba ngingone siphelo yena ungongena siphelo futhi angeke uguqule izwi lakhe. Ngakho-ke lapho uNkulunkulu esho noma yini beka umphefumulo wakho kuyo ngoba iqinisile yileyo ndlela kuphela ongake ube nokukholwa ngayo. Ngokukholwa akusho yileyo ndlela kuphela ongamthokozisa ngayo ngokukholwa lokho akusho.
Right now at the last hour
futhi ngikaphelile khona manje ngehora lokugcina ngekathi singenisa lapho ukuthi lenkomfe enkulu yokugcina lapho uKrushchev nezizwe ezinhlanu zasempumalanga uEisenhower umholi izizwe ezinhlanu zasentshonalanga zazimelwe izinzwane eziyishumi zesithombe zazingexubane futhi uKrushchev wakhumula isitatulo sakhe futhi wasishaya umqondo wokomoya ubuyoxosha lokho ngokukhulu kusheshe nebo phezu kwedeski na nebo ngeke baxubane. Into elandelayo ngokufika kwetshe elaqheshulwa entabeni kungengazandla eliyogingqikela embusweni wabezizwe uyoqedwa.
Just before that time he's going
ngaphambi nje kwaleso sikhathi uzothumelela engelosi kuliphi bandla na eSodoma na qhabo bosivivi na qhabo walithumela kwabakhethiweyo ibandla elibizwe lengaphandle sobulini lwesibonakaliso alukhombisayo na.
The same thing that he did here last night, God.
Ngifanayo ayenze lapha izwe lobusuku uNkulunkulu Elohim obonakaliswe kumuntu kamoya ongcwele bandleni lakhe. Uyi ngani bekufanele ukusithumele amamayela isigidi ezibhakabhakeni ngokumemeza nezindumiso zenkazimulo yakhe. lezi zinto zazenzeka ngaphambi nje hayi amanzi awa unikeza izimilo zabantu okuzoba khona kodwa eSodoma kubulani washiya lokho kanjalo lokho kuhunyushwa ngokomoya sisesikhathini sokuphela bangane cabanga ngalokho kulobu busuku futhi uma isono silengempeleni yakho cabanga ngakho kusasa uNkulunkulu othanda ngizothumela bafana ngapha noma ngisho kusukela khona lapha manje ukunikeza amakhadi omkhuleko kusasa kusihlwa cishe ngelesethupha nqo ngiyacabanga ngabelokho ukuthi akube okulungile mfowethu mona cishe ngelesethupha nqo kusasa kusihlwa.
Now while we're here tonight, pray.
Manje sisilapha kulobu busuku khulekani ubani owaziyo ukuthi uNkulunkulu uzokwenzani.
We don't know.
Asazi uNkulunkulu futhi uma uNkulunkulu ezokwenza into eyodwa okungaphezu kwemvelo ukufakazisa ukuthi ulapha ubufakazi obungena kuphosisa khona ke into kuphela ofanele uyenze ngokuthi yebo Nkosi ngiyakukholwa. INingizimu Afrika lapha amashumi ezinkulungwane ephindwe kazinkulungwane zazihlezi isibonakalise sisodwa nezinkulungwane ezingamashumi amabili nohlanu ezihlalweni ezinamasondo imibhede ezinhlaka nezinhlaka imithwalo yamaveni amakhulu eyisikhombisa yayicoshwa kusukela ngesikhathi esisodwa abahedeni abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu abaluhlaza bephula izithixo zabo emhlabathini futhi beza kuJesu Kristu oyi sifunze kakhulu izifundiso ngaye yonke into futhi sihlakeke kakhulu futhi siyesaba ungesabi ngobunye busuku ngashumela ngalokho ningesabi mina okukuphela kwento eyayingabasiza babefa beminza uSathane wayezobathatha futhi babecabanga ukuthi wayeyisipoki umoya into kuphela eyayingabasiza futhi kungaleyo ndlela namhlanje okuyiyona nto kuphela engakhulula wena emdlavuzeni okuyiyona nto kuphela engakhulula wena enkathazweni yenhliziyo umuthi awunawo amakhambi aloko okukuphela kwento engakusiza yinto yesabayo oyesabayo ukuthi ingumoya wohlobo luthize.
It is a spirit, a holy spirit, Christ made manifest.
Ngumoya umoya ngcwele uKristu ebonakalisiwe ezimpilweni zethu mkholweni manje. Manje kusase busuku sizokhulekela abagulayo futhi kusase kusele uma iNkosi ithanda uma ngizokhuluma manje le intando yeNkosi bengifuna ukukhuluma ngendaba emva kukaSunday School ngokungenjalo kusukela ekuqaleni. Manje asiphenye kulobu busuku encwadini kaJeremiah futhi ngizovele ngikhulume nani isikhathi esifishane nje ngokuthi ngendaba.
Let's turn to Jeremiah.
Asiphenye kuJeremiah futhi siqale ngesahluko sesishiya ngalombili nevesi lamashumi amabili futhi sifundele amashumi amabili nambili nalo.
And listen close to the reading. My words will fail. God's words cannot fail.
Futhi lalelisani ukufundwa amazwi ami ayohluleka amazwi kaNkulunkulu angeke ehluleke ngingumuntu amazwi ami ayehluleka kaNkulunkulu angeke afanele ivesi lamashumi amabili.
The harvest is past.
Ubuvuna sekudlulile ihlobo seliphelile asika sindisa thina.
For the hurt of the daughter of my people am I hurt.
Ngena kulinyazwa kwendodakazi yabantu bami ngimnyama ubumangala kungibambile.
Is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why?
Elikho yini palisami kwaGiliyadi na inyanga ikho lapho na kho kungani impilo yendodakazi yabantu bami ingasindi na? Futhi uma ngingakubiza ngendikimba ngingathanda ukuthatha lawo amancane amazwi amathathu igama elinezinhlamvu ezintathu njalo kungani kungani?
Pray once more, can we just before
asikhuleke kanye futhi singakhuleka na ngaphambi nje kokuba sisondele kukho.
Father, thou art the stream of all our comfort.
Baba wena ungumfudlana wayo yonke induduzo yethu njengoba uFanny Crosby impumputhe wake washo ngaphezulu kokuphila kimi.
And we are sitting here tonight in this life tabernacle.
Futhi sihlezi lapha kulobu busuku kule life tabernacle, ithabernacle libizwa ngegama lokuphila.
Not only does the name on the outside life tabernacle but Lord
akusilegama kuphela lengaphandle kwe life tabernacle kodwa Nkosi abantu abangaphakathi sinokuphila kuphakade ngoba sikholwa kuwe.
For it is so written in the word, He that heareth my words and believeth on
him has everlasting life, and shall not come into judgment, but is unrighteous.
How we love these words, because they are life to us.
Siwathanda kanjani la mazwi ngoba angokuphila kithi izwi lakho lingokuphila ekuqaleni wayekhona ulizwi ilizwi wayengunkulunkulu ulizwi wayengunkulunkulu ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu
futhi
kulotshiwe ngomusa kakhulu futhi encwadini yamaHebheru nguPawulu siyakholwa isahluko sesine ukuthi izwi likankulunkulu elingukristu libukhali kunenkembe sikanhlangothi zombili
cutting to this asunder even to the mire of the bone and conjunction.
Lisikalizela sikalise ngisho nasemkantsheni wethambo futhi isihlanganiso umahluleli wemicabango yengqondo.
Ukuthi izwi
izwi elingumoya umoya ongcwele ungehlulele imicabango osengqondweni yethu sikubonga kanjani ngalokhu Nkosi.
The Holy Spirit with His power.
Mwenzele ngamandla akhe ukuphulukisa abagulayo nokukhulula abathunjiweyo nokubanika ukukhululwa bonke abasebugqilini. Siyakhuleka kulobu busuku Nkosi ukuthi uzokhulula wonke umphefumulo ebugqilini. Thatha owesilisa nomowesifazane ongowemandla futhi ongakwazi wena njengomsindisi oqondene nabo kwangathi bangemukela wena kulobu busuku njengomsindisi wabo babuyele ebandleni labo kusasekuseni futhi babambe izandla zomelusi wabo bese bethi
I've been a member of the
Lord for kangaka noma izinyanga kumbe noma ngabe udaba lungaba yini kodwa ezolo busuku nginikele ngempela inhliziyo yami manje sengingumKristu.
Jesus is my savior. I found him sweet and
Jesu ngumsindisi wami ngimfumene emnene futhi ethandeke emphefumulweni wami. Ngedlulile kufeni ngangena ekuphileni yonke injongo yami nezimpokophelo zami kwehlukile manje ngiyamthanda futhi ngizoba yilungela ingono laleli bandla inoma ngake ngaba yilo ngaphambilini siphe khona Nkosi kwangathi abaningi bangagcwaliswa ngomoya ongcwele abagulayo baphulukiswe uNkulunkulu emukele inkazimulo.
Help us now as we meditate on the great word question rather why.
Sisize manje njengoba sizindla ngezwi likhulu umbuzo njalo kungani ngokuba siyakucela egameni likaJesu amen.
Now why? That's a question.
Manje kungani lo ngumbuzo futhi akekho nelungelo elingcono lokubuza kuNkulunkulu.
And he asked it in the text tonight. If God makes a way
futhi ubuzile endikimbeni kulobu busuku uma uNkulunkulu enza indlela yokuphunyuka yabantu bakhe ukuphunyuka entweni yembi kabi noma ukugula noma ukufa noma ukufa kwaphakade bese kuthi-ke abantu behluleke ukwemukela lokho uNkulunkulu uyabuza kungani na awukwenzanga ngani na.
Now that's going to be a
manje lokho kuzoba into enkulu ngosuku lokwahlulela lapho uNkulunkulu ezobuza thina kulobu busuku esibuthene lapha ongayiki umemukela njengomsindisi wethu futhi sigcwaliswe ngomoya wakhe. Awukwenzeka ngani na kungani futhi sizodingeka sinikeze impendulo kulokho. Khumbulani nje sizophendula ngawo wonke amazwi uNkulunkulu alilobile. Anikwenzanga ngani na ngani na futhi anikuba nezaba ngalolo suku. Siyodingeka sime phambi kukaNkulunkulu.
Now just like the king
manje njengenkosi yakwa-Israyeli nje ngenkathi indodana ka-Ahabi noJezebeli yayihlala enhle Samaria yayiyindoda engcolile yayifana noyise noma unina yayikhonza uNkulunkulu kanina uBhali.
He fell through the ladder.
Kuthi ngolimisuku esaphume egosini wawa eheleni futhi wazilimaza wagula.
And then he called two of his footmen.
Wasekebiza amabili akhe ehamba ngezinyawo amasosha futhi wawathumela ngale kroni futhi wacela ukubuza kuba profeti bakabhali noma ubhalize bhubhi njalo wayezosinda noma cha.
But you know you can't hide anything from God.
Kodwa yazi ukuthi angeke umfihlele lutho uNkulunkulu ezansi le ehlane ndawo. Kwakukhona umshumeli omdala wayazi uNkulunkulu igama lakhe kwakungu-Eliya.
UNkulunkulu
wembula izimfihlo zakhe ezincekwini zakhe nomoya ongcwele wafika ku-Eliya. Wawusithi yenyuka futhi ume endleleni futhi ubamise.
And Elijah took off up the hill on the road that passed over the mountain to the other city.
Futhi Eliya wenyuka egumeni emgwaqeni owedlula intaba waya komunye umuzi futhi wamisa amasosha emgwaqeni wayesethi hambani nitshele lenkosi ukuthi ayehli kulowo mbhede.
Why would he send over to ask
kungani athumela ngale kuyobuza obhalize bhubhe nganoma yini na yingoba kungekho uNkulunkulu kwa-Israyeli na?
Is it because there is no prophet down here? Is it because
yingoba kukho umprofeti ezantsi lapha na? Yingoba uNkulunkulu akaze azisanga yinto yokuqoba kwa-Israyeli na? Yingoba uNkulunkulu akahlinzekanga umprofeti ukuba kubuzwe ngalezi zinto ngaye na? Manje ke kungani uthumele laphaya? Wayefuna ukwazi ukuthi kungani.
And when the man returned back and brought the message,
futhi ke kathi amadoda esebuya futhi aletha umlayezo, inkosi yathi umuntu ubele uhlobo luni lona na?
He said he was hairy and had a piece of sheepskin.
Wathi wayenoboya futhi enesiqephu sesikhumba sembu noma isikhumba sisongwe ezinkalweni zakhe. Inkosi yayazi ukuthi lowo kwakungu-Eliya umprofethi wayenezwi lenkosi.
It wasn't because there was no God in Israel.
Kwakungezikho ngoba kwakungekho uNkulunkulu kwa-Israyeli. Kwakungezikho ngoba uNkulunkulu wayengenaye umprofethi kubo ukuba bambuze. Kodwa kwakuyizindlela zenkosi uqobo zenkani. Wayengamthandi nje u-Eliya, wayengamthandi ngoba u-Eliya wayeyomqondisa njalo ezonini zakhe. Kodwa umprofethi kaNkulunkulu uhlala eneqiniso neBhayibheli.
Regardless of what it is,
ukukhathaleka ukuthi kuyini unezwi likaNkulunkulu futhi ulala nalo ngo futhi kuyoshukumisa indoda futhi uma indoda ithembekile futhi iqotho iyofuna ukulungisa leyo nto. Kodwa uma ingakwenzi khona ke iphendukela isithunywa izama ukuminzisa iphimbo. Esikhathini esithile sedlule ngafunda udatshane ephephandabeni ye-Phoenix nephepha lathi kwakukhona umhlwayi owabulawa ngoba wayethola imali futhi wayesendleleni yakhe nendoda ingcolile yayimlandela nenja yakhe yasukuma ukuba ikhonkothe. Nendoda yayiphupha imini kuphela konke ukuthi yayizokwenzani ngemali ngekathi ingena futhi yathatha isibhamisayo yaye emnyango futhi yadubule inja. Kamuvanyana umgulukuti wangena futhi wabulala umhlayi futhi wathatha imali yakhe eminyakeni eminingi edlule futhi kwavunywa yindoda ngaphambi kokuba ife. Wenzani umhlayi na? Wayesongelwe kakhulu kulokhu ayezokwenza ngemali yakhe waze wathatha isibhamu sakhe wayesethulisa iphimbo elalizama ukumxwayisa. Leyo ndlela abesilisa nabesifazane abenza ngayo namhlanje bayaphuma mhlawumbe batshele ibandla ukuthola ukuthi akubathulisi yini kancinyana futhi uzame ukumisa iphimbo likaNkulunkulu elizama ukuwaxwayisa ngokwahlulelwa kuzayo. Uzama ukuthi ngani ngubuhlanya noma ngenye into ethize. Ngeke nje uhlale uthule isikhathi eside ngokwanele ukuba ulalele. Abo akusikho ukuthi ngoba sinayo uNkulunkulu akusikho ukuthi ngoba engenayo insindiso yethu ingenxa yokuthi asifuni ukumlalela.
Just like a man that goes that'll die with his disease,
njengomuntu nje ohambayo ozofa nesifo sakhe esitephisini somnyango kadokotela. Udokotela unekhambi ukunikeza indoda yangesifo sayo ukuthi angayisiza ngomuthi wakhe. Kodwa indoda ayizi ukukulalela, iyala nje ukuthatha umuthi kadokotela. Awu, indoda yayingasondela kakhulu kudokotela ize yayohlala esitephisini somnyango wakhe futhi ife.
off his step.
Ifele ngoyi sitebisini sangetha sehovisi noma aphile umnyango omakhelane kuye futhi afe ngesifo umuthi obekwe ehovisi likadokotela ukuba amelaphe ngawo.
Now it isn't the doctor's fault. It isn't because there's no medicine there.
Manje kusile iphutha likadokotela akusikho ukuthi ngoba akukho umuthi lapho ingoba indoda iyala ukuthatha ikhambi kunjalo.
He dies because he refuses to take
yapha ngoba yenqaba ukuthatha ikhambi udokotela nalo lesifo sayo.
So is it in the church today?
Kunjalo nasebandleni namhlanje abesilisa nabesifazane bafela emabhentshini esonweni ngoba bayele nqaba ikhambi.
There is a bomb in Gilead. There is a physician there. But people refuse to
ukhona iphalisam kokuliyade ukukhona inyanga lapho kodwa abantu bayala ukuthatha ikhambi abalifuni.
It's a dangerous thing to refuse.
Uyindengozi kunqaba umuthi kadokotela uma une fever bomvu noma inyumonia noma ngabe kuyini.
The doctor gives you the medicine and you just pour
no,
it out.
No, no, dokotela kunika umuthi futhi uvele uthulule loyo yinto ingozi kunjalo ngoba ungase ufe.
But how much more dangerous is it?
Kodwa kuyingozi kakhulu kangakanani ukuthulula ibhalisamu likaNkulunkulu, ikhambi likaNkulunkulu.
Make fun of it and call it fanaticism. Blaspheme the Holy Ghost.
Uthekise ngakho futhi ukubize ngobuhlanya uhlambalaza umoya ngcwele akuyikubakho izaba lapho ubuzwa kungani na.
It's a dangerous thing to do that. Dangerous.
Kuyingozi kwenza lokho, kuyingozi ukungawunaki umzimba wakho awu umuthi uma udokotela nawo wesifo sakho.
More dangerous to neglect the bomb.
Kuyingozi kakhulu kudebesela ibhalisami ngomphefumulo wakho ngoba uNkulunkulu nalo.
Manje
ngeke wakubeke kuthenini awu aku yiphuthe likadokotela qhabo banawo umuthi. Banawo ukwazi ukusho akusile iphuthe likaNkulunkulu iphuthe lakho uma ungakutholi kukhonela wena lapha nesimemo kunoma ubani othandayo Methodist yamaBaptist Presbyterian.
Pentecost is not an organization. I know they try to organize.
Pentecost Day isiye inhlangano ngiyazi bazama ukuyihlela kodwa ungeke. Pentecost Day isehlakalo esiya kuma Methodist ama Baptist Presbyterian Catholic noma bani othandayo makeze.
White, yellow, brown, whoever is.
Omnyama omhlobo phuzo olsundu noma ngabe ungubani ikhambi likaNkulunkulu ibhalisam lakhe lesono kukhona ibhalisam kwaGileadi ngolunye usuku sizobuza ukuthi kungani singalithathanga.
Sometimes in taking medicine.
Manje ngezinye izikhathi ekufuzeni umuthi, ngezinye izikhathi umuthi awu ulungile, iBhayibheli lithi unjalo.
Mary heart doeth good like medicine. Notice.
Inhliziyo ethokozayo yenza ukuhle njengomuthi, kaphilani kodwa ngezinye izikhathi umuthi ngeke njalo usebenze ngokufanayo kumuntu, kodwa ufanele uthathe ishansi kulokho.
I was amazed here in Africa. If there might be a
ngamangala lapha eAfrika uma kungahle kube no dokotela seduze ukuthi uNkulunkulu banakekela kanjani abantu bakhe. Umntabo wangitshela ukuthi lapho bethola isilonda eSingapore babephuma ngaphansi kwesihlahla sasendle sidala samolintshi bese bethole wonintshi elalimbozwe yonke indawo ngesikhunta bese behlikihla leso sikhunta kuleso silonda umjovo kazifo zonke.
They know it hundreds of years ago and we just found it out recently.
Babekwazi emakhulwini eminyaka edlule futhi sesanda ngokuthola maduze nje khona ke sicabanga ukuthi bayizimungulu uNkulunkulu nakekela bakhe uqobo uma besingachitha isikhathi esiningi esikhuleka bekuyoba nezinto eziningi ezenziwayo. Manje siyaqaphela ukuthi ngezinye izikhathi singanikeza isigulu umjovo kazifo zonke ngenxa yenyumonia.
It'll kill the germ. And then sometimes
uzobulala igciwane bese kuthike ngezinye izikhathi siwunike umunye ubulala isiguli ngeke waqiniseka kakhulu ngakho. Ngangiyekhuluma ngezinye izikhathi ngenza isisho ukuthi umuthi awuphulukisanga kanjani umuthi usize kuphele veleni ngikathi ngibuzwe imibuzo kwamayo yilokho abangitshela khona. Sike isandla sakho umuthi awusiphulukisi isandla sakho ufaka umuthi kuso ukusigcina sihlanzekile ngikathi uNkulunkulu esiphulukisa uNkulunkulu wakha isicubu umuthi awusakhi isicubu. Uma ngephule ingalo yami ngase ngithi dokotela ungumphulukisi phulukisa ingalo yami beyothi mnumzane Branham udinga ukuphulukiswa kwengqondo kunjalo dokotela ngahlela ingalo yami lokho akwenzayo uyayitadisha ukuthi ihlanganiswa kanjani kodwa uNkulunkulu uzofanele ayiphulukise kunjalo ngoba unikeze calcium nokuphila okuhlanganisa lelo thambo ndawonye uNkulunkulu uyaliphulukisa ngakho amahubo amakhulu amathathu nesithathu isithathu athi ngiyinkosi ephulukisa zonke izipho zakho lokho kuqinisile nguNkulunkulu uNkulunkulu uphulukisa konke awukaze ube khona umuthi ophulukisayo noma imuphi umuthi ophulukisa ukusikeka esandleni sami uzophulukisa ukusikeka ebhantshini lami njengoba bengihlale ngisho wena uthi umuthi awenzelwanga ibhantshi lakho wenzelwa isandla sakho mangisike isandla sami ngife khona lapha ngalokathi uthunga isandla sami bese ungehlisele emakhazeni futhi ugqumise umzimba wami ngoketshezi ukuba ubukeke ungowemvelo eminyaka engamashumi amahlanu futhi nginike umjovo kwezifo zonke nsuku zonke bese ufaka umuthi wokugcoba kuwo futhi eminyakeni engamashumi amahlanu kusukela manje uma mina umzimba wami wawulokhu lapho ukusikeka bekuyoba lapho futhi kuwuphulukisa ingane umzimba wami na wena uthi ukuphila kuphumile kuwo manje ke ikuphi okuphulukisayo umuthi noma ukuphile na ukuphila ngitshele ukuthi kuyini ukuphila futhi ngizokutshela ukuthi uNkulunkulu ungubani uNkulunkulu ngukuphila ukuphila kuphakade ukusiza lokhu ukuphila Umunye wathi ke kuthiwani ngomjovo kazifo zonke na dubula umjovo kazifo zonke kuwe ngathi hawu iphedisilini fana noshebu wamakundwane nje unendlu egcwele amakundwane edla izimbobo endlini ubeka ngaphandle ushebu othize wamakundwane ubulala amakundwane awuzi pheshi izimbobo umjovo kazifo zonke ubulala igciwane kodwa uNkulunkulu uzofanele aphulukise amangamuzana okuphila okulinyazwe yikho Ngakho uNkulunkulu ngumphulukisi kuqinisile. Eminye imithi izosebenza kwabanye abantu lapho izobulala khona olandelayo. Ngeke waqiniseke kakhulu ngakho, kodwa ngifuna ukusho into yodwa. Ngisamnika uNkulunkulu lesono, ngiphulukisa wonke umuntu noma ubani othandayo. Kukhona noma ngabe unjalo ukuthi umveloni noma kwendaba ukuthi ubani ibhalisami likaNkulunkulu liyikhambi lesono ikhambi liphindwe kabili ngiyalithanda lelo culo lidala esasivame ukulisho kube ngelesono ikhambi liphindwe kabili ngiyakuthanda lokho manje ibhalisami likaNkulunkulu akukho akudingekile ukuba ukhathazeke ngalokho lokho kuzozinakekela bengihlala njalo ngizibuza futhi nginabangani abaningi abangodokotela bakahle futhi batadisha amaphephabhuku ezokwelapha kanjalo njalo futhi ngezinye izikhathi ngithole yodwa ukuba ngitadishe ngiyathanda ukucabanga ukuthi uNkulunkulu wenza kanjani umsebenzini wezokwelapha niyazi ukuthi bawuthola kanjani umuthi na awu isayenze ihlanganisa amakhemikhali ehlukene ndawonye iyakuza ama futhi emva kwesikhashana bathola iformula okuyindlela yokwenza naleyo formula okuyindlela yokwenza bayidubula isilwaneni kuhlelelwa kuso umuthi isilwane kuhlelelwa kuso umuthi siyasinda kukho bazama wena ake sibone ukuthi kusebenza kanjani kuwe bakuzama isilwaneni kuhlelelwa kuso umuthi futhi uma kusebenza isilwane kuhlelelwa kuso imithi kahle khona ke bayokuzama kumuntu ngakho ke bonke abantu abafani nezilwane ukuhlelelwa kuzo umuthi ngakho ke ubulala abanye wenze abanye baphile ngikuzwile ukushiwo lokho kuphephabhuku ukuthi kathazo enhliziyo yayingumbulali ohamba phambili esizweni kungesikho kwehluka kodwa kungesikho ukuphikisana nalawo madoda athembekile kodwa bengingasho lokhu ngehluka kangaka kathazo enhliziyo yisuye umbulali ohamba phambili umbulali wesono ungumbulali ohamba phambili isono ilokho kubulala umphefumulo nomzimba isono umbulali ohamba phambili Kuthi nisizwile sisho esidala ngikwazi nje ukuyeka ukona akekho ongakuyeka ngifanele nje ngibheme ngifanele nje ngithathe isibuzo manje nanga le onkathi ngifanele ngenze lezi zinto Yazi ukuthi kwenzani kunjalo na ngoba balithathi kambili kaNkulunkulu umnokoloto wakhe kukho uNkulunkulu unebhalisami elizokunokolota kunjalo Bayakwesaba bayesaba ukuthi bazokwenza into ethize engejwayelekile besaba ukuthi bazophuma enqubweni evamile besaba ukuthi bandla ngeke livumelane nabakwenzayo besaba ukuthi omakhelwane babo ngeke bavume yini ekhathalelayo ngomakhelwane wakho inqobo nje uma uNkulunkulu evuma na inqobo nje uma isahlakalo sakho sivumelana nezwi likaNkulunkulu kuthiwani ngakho na hlala nalokho wongokuzalwa okusha kubuya kwesaba lokho ukuzalwa okusha kufana nanoma yikuphi omunye ukuzala kungamahlaphahlapha ngikajala ukuthi hlobo lonile kuzala okuyikho kungamahlaphahlapha uma kusehokweni lezi ngulube noma uma kusesibuyeni noma kwelipi Bingi kumbe sasibhendele nilotshisiwe kungamahlaphahlapha kodwa kanjalo nokuzalo okusha kungamahlaphahlapha uyokwenza wenze izinto obungacabange ukuthi uyokuzenze Hallelujah. Kodwa kulawo mahlaphahlapha kuvela kuphila. Hallelujah. Yilokho ke emahlaphahlapheni kuvela kuphila. Kuphila kuvela emahlaphahlapheni. Kuphila kuphume kufeni. Uma inhlamvu kakolweni iwele emhlabathini futhi ife ihlala yodwa. Kodwa inqobo nje uma ifa futhi ibole khona ke kuleyo futhi futhi ebolile kuvela kuphila. Buze kuthi owesilisa nomowesifazane uselungele ukufa kubo uqobo. Bafe nya ezivumweni khona zabo. Bafe nya emibonweni engeyabo uqobo. Futhi kuleyo futhi futhi ebolile kuveza kuzalwa kusha kwezinkazimulo nokumemeza nezindumiso zikaNkulunkulu okumenza aziphathe ngokwehlukile. Kukule imvelo yakhe, kukule impilo yakhe, kukule izinjongo zakhe futhi kukule izimpokophelo zakhe. Kodwa baya kwesaba besaba ukuthi kuzobenza bakhale futhi bone ukuzilungisa kobuso babo. Abesifazane besaba ukuthi kuzobonakalisa isifiso sokubhema isigazo sendoda yabo. Baya kwesaba abakufuni besaba ukuthi omunye umuntu uzobabiza ngomdindi ongcwele noma uhlanya uma bebiza inkosi yendlu ngopelisakule. Bayo babiza kakhulu kangakanani abafundi bakhe na. Impela uma bengangibizanga kaloko bengiyokwehla futhi ngikhuleke futhi ngithi Nkosi yini indaba ngami na izwe liyabaza balo kepha nina nithengwe ngenani ningabantu abahlukile abantu abangcwele upriesti bobukhosi isizwe esingcwele ningumbuso Sikhathile sithile sedlule ngangihamba umkami siya sitelo sedosa futhi sathola isimanga sasingakubonanga isikhathi eside kakhulu ngiyaxolisa bodadewethu ngokukhona inenekazi eligqoke ilokwe sasingakubonanga isikhathi eside kakhulu ngathi wazenina mina ukuba bengine camera bengiyomthatha isithombe bengifanele ngihambe ngimxhawule futhi wathi Billy kukhona ngifuna ukukubuza khona labo besifazane abanye ba bo bacule emakhwayeni baya emabandleni futhi bathi kulungile ngathi kodwa ephepheli lasho ukuthi wesifazane ogqoke ingubo engiyewesilisa kuyisinengiso emehleni kaNkulunkulu khona impela kusho wathi awu kungani senza lokho futhi siyakukholwa lokho thina amapentecostal na ngathi ngoba sisibo abohlanga lwabo asikho embusweni wabo singumbuso ohlukile Oh, wathi singamamelikana sinjalo na? Ngathi qabo, ngathi sihlala eMelika iqiniso lelo, kodwa sizaliwe. Ngikathi ngiyongena eFinland, bonke abafowethu bezokwehla bathathe indlu yokugeza ngesitimu okunye kugeza kwabaseFinland. Ngazizwa ngithi kuxaka angikwenzanga uDokotela Manini nowathi woza mfuthi Brenham ngokungekho nzipho ngaleso sikhathi khona impela emva kwempi. Wathi ngathi ngiyabonga angikholwa ukuthi ngifuna ukukwenza angazi ukuthi kungani mfowethu Jack ehleka ngoba wayelapho abazalwane bonke benyukela lapho futhi bangena egumbini futhi angazi ukuthi kungani ngangingafuni kodwa nje ngahlala phandle lapho lakho kuzomncalo wesifazane nezinwele zimhloshana ihambisana nesixheke sikhulu samathawula ihamba ngokulelo gumbi lapho lawo madoda ayekhumule khona ngathi hey 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 yima wakalaza futhi wangiva yize lisa futhi wahamba wangena lakho kufika cishe ishumi nambili ngaphezulu bethatha lawo madoda lapha ya futhi be geza emva kokuba sekuphelile ngathi dokotela manineni lokho akulungile wathi kungaphezu kokuba abahlengikazi benu basemelika benza baqaqeshwe kusukela ebuntwaneni ukuba babe ngabasifazane abakhuhlayo ngathi noma kunjalo akulungile akulungile uNkulunkulu wembathisa abantu izingubo futhi wabehlukanisa kulokho akulungile
We go into Germany, we find people
singele Jalimane sithola abantu abanomoya waseJalimane eFinland sithola abantu abanomoya waseFinland okwangimangaza eSant Angelo eRoma njengoba kuphansi kanjalo akukhona isayini ngoba sifazane baseMelika ukuthi ngicela nigqoke izingubo ukuhlonipha besifazane kwakuvame kuba eFrance eholda izifashini siyakwenza manje beza ngapha ukutshela ukuthi laba besifazane bagqoka kanjani bangaphambili le kwabo.
Oh, it's a shame. It's a disgrace.
Oh, kuyihlazo, kuyihlazo. Akusikho ngoba izwi belingakashinyayelwa. UNkulunkulu nomuntu othize ongeke aqinise nje sono. Nabo dokotela futhi nanto ibhalisam.
You receive the Holy Ghost, you'll dress different, you'll act different, you'll be different.
Wemukela umoya ngcwele, uyoqoka ngokwehlukile, uyoziphatha ngokwehlukile, uyokwehluka, uyophila ngokwehlukile. Ngoba wala ikhambi ilokho kuphela wala ikhambi wesaba kuzalwa ukusha ngosikazi wathi awuhlobolweni lombuso esingowawona ngathi lona lowo ekubuseni kwakhe uqobo embusweni wakhe wenza ngaleyo ndlela abantu phandle lapho amajalimane aziphathisa okwamajalimane abasesitzerland baziphathisa okwabasesitzerland umfulenje uziphathisa okomfulenje namamelika aziphathisa okwamamelika wathi asisibo basemelika na
potentially yes. We live here.
Ngathi kungenzeka yebo sihlala lapha kodwa lapho sazalwa phezulu sinomoya vela endaweni engcwele. Lapho abantu bengcwele noNkulunkulu ongcwele umsindisi ongcwele futhi nina ningubu priesthood obukhosi abantu abangcwele.
You are bought with a price.
Uthengwe ngenani uqinisekile ngowezizwe. Ngifisa sengathi bengingaculala iculo lidala.
We're pilgrims and we're strangers here. We're seeking a city to come. The lifeboat soon is coming to gather the jewels home. Oh, I love that. Pilgrims, Abraham.
Ngiyakuthanda lokho abahambi. U-Abraham noSara uJakobe wayefuna umuzi ezayo. Bevuma ukuthi babeyizihambi nabafukazi kodwa babebheke umuzi omakhe nomenzi wawo uNkulunkulu. Babenambithe okwasezulwini futhi umuntu ozelwe ngumoya ngcwele akaseyena walelizwe. Ufuna umuzi nombuzo lapho ubungcwele bubusa khona lapho uNkulunkulu ehlala khona efuna umuzi ozayo kwesaba kuzalwa okusha kuphela kukwenza umuntu ohlukile futhi uma ungesuye umuntu ohlukile khona ke awuphendukile ungahle uphendulelwe ehlelweni ungahle uphendulelwe esimweni sendawo esehlukile noma ukuthize kodwa lapho usuphendukele kuNkulunkulu khona ke uphila ngobungcwele. Ngiyakholelwa ebungcweleni ngingafakazisa kini ngeBhayibheli ukuthi ngikhathala ukuthi nenzani.
You cannot offer God.
Ngeke wanikele kuNkulunkulu isipho ngezandla ezingengcwele angeke yasemukele. Iziphiwe eTestamenteni lidala zazifanele zingcweliswe ealtare. Umpriest ngaphambi kokuba angene ukuba anikele ngazo wayefanele agcotshwe futhi angcweliswe. Kungenjalo isipho sanqatshwa. UNkulunkulu angeke yasemukele isipho ngezandla ezingengcwele kunjalo kufanele kufike ngezandla ezingcwele kungenjalo angeke akwemukele. Kwesaba kuzalo kusha kwenziwa yini na ngoba kuthi ukubanga amahlaphahlapha kubo kodwa kuveza ukuphila kusha ngijabule kakhulu. Liyazi kwakukhona isikhathi lapho kwakungekho ubuthi emhlabeni wopokisi abaningi babulawa wopokisi ngoba kwakungekho ubuthi uklilo akukho ubuthi kodwa manje ungathola ubunokolotwa kulokho. Lapho isifo esiwubhubhane siqubuka edolobheni ngokushesha uyahla bese uthola ukugomela ubhokisi noma umjovo woklilo banobuthi. Ngiyabonga ngalokho, ngiyajabula ngalokho, ngiyajabula ukuthi sikutholile. nomgomesalko abantwana abancane ngibonga inkosi ngalokho kulekela ukuthi izosinika kuningi nokuningi ngikhona ukuthi umanje sifuthi imali kuNkulunkulu kunezinto lapha zethu senziwa ngomhlaba niyazi umanje sifuthi imali kuye futhi sikhuleke kuye futhi siyeke ububi bethu lezinto zonke lezi zinto ziyothelakala
But for you who believe,
unjalo kodwa kini nikholwayo unekhambi ngaphambili le kwalokho impela unalo manje konke sekwenziwe kulungelo ukukhona isikhathi lapho ubuthi babungekho futhi abantu abaningi babulawa yizifo kodwa manje unganokolodwa kwakukhona isikhathi lapho ibhali sami likaNkulunkulu lalingaphelele
because it was drawn from the veins of animals And it only covered sin.
Ngoba lalidolte mithanjeni yezilwane futhi la sibekele isolo kuphela alizange lahlukanise naso kodwa akukho zaba manje uNkulunkulu ngolunye usuku wenza ubuthi. Ngizosho ukuthize akazange akuzame ngisho nasesilwaneni yokuhlolwa ngaze mithi wakunike indodana yakhe. Wayinokolodi eJordani ngekathi umoya ongcwele wehlela phezu kwayo wonke umuntu wonke amehlo ayeyibhekile lapho igila yaphila impilo kaNkulunkulu yayibukeka njengoNkulunkulu yenza njengoNkulunkulu yaphila njengoNkulunkulu yakhuleka njengoNkulunkulu yaphulukisa njengoNkulunkulu yavusa abafileyo njengoNkulunkulu yayinguNkulunkulu uNkulunkulu wayenjalo yayinokolotiwe ezintweni zezwe futhi bayibhekisisa ngehora lokufa kwayo umnokolodo wabamba ngekathi bazi ukuthi wayeyiloo mprofethi nesosha lingumroma lamboza ekhanda lakhe ngendwangu lase livala amehla akhe lase lithatha induku lamshaya ekhanda lase lithi manje uma ungumprofethi sitshele ukuthi ubani obushayile futhi sizokukholwa umnokolodo wabambelela akamnaka udeveli ngenza lokho baba angiyibonisa khona ngenza kuphela lokho baba angiyibonisa ukuba ngikwenze ngafakazisa ukuthi umnokolodo wabamba ngekathi khona-ke bafinyelela ngale futhi bathatha ubuso bakhe basebehluthule ntshebe egcwele izandla bakhokha isikhwehlelo esikhulu esidakiwe futhi basifake ebusweni bakhe umnokolodo wabamba ngekathi abantwana bakhe uqobo bekhandela igazi lakhe umnokolodo wabambelela wathini na baba bathethelela bakwazi abakwenzayo ngekathi ethukwa akabuyiselanga emuva umnokolodo wabambelela sonke isoko sasibuka ukubona ukuthi lokho kwakuzobambelela yini wayenzela wena nami indlela enza isibonelo ngekathi efesi phambanweni umnokolodo wabambelela futhi ekuseni ngepasika haleluya bafakazisa ukuthi kwakunjalo umnokolodo ukufa kwakungena kubamba ukuphila nokufa ngeke kwabakhona endaweni efanayo wavuka ngosuku lwesithathu umnokolodo wabamba lapho enyukela phezulu abantu baqala ukulangazelela babefuna umnokolodo ngokuba lapho ekugcineni kwakukade kukhona umjovo othakwe nohluzi kwakukade kukhona umjovo othakwe nohluzi onikezwe nguNkulunkulu owawuzovusa abafileyo ethukeni futhi babefuna umnokolodo ngenkathi ngiqala ukuzwa ngakho ngangiwufune nami ngijabule kakhulu ukuthi sisenenqwaba yawo umnokolodo esonweni futhi lapho konke ngokukhona ikhulu namashumi amabili abayiziguli khona lapho ngokuba babonile ukuthi kwakuyobambelele kulingweni bengingakhuluma nobaba wami futhi masinyane beyongithumelela olegiyona abangamashumi amabili bezingelosi wayengakwenza kodwa niyazi njengoba ngashumayela lapha kini ngesinye isikhathi uwundlu lejuba uyakukhumbula ijuba kuphela line lalihole iwundlu iwundla likwazi ukuzihola ithuba lalihola lewundlu linento eyodwa lokho nguboya kodwa lilahlekelwe yilokho ngamabomu into kuphela anayo abantu bathi ezikhathi eziningi abesifazane bathi kimi mfoti Branham leyo yinhlanhla yami yasemelika uma ngifuna ukugqoka ngendlela engifuna ukugqoka ngayo kunjalo amadoda athi uma ngifuna ukuthatha isiphuzo sokuzijabulisa bayasithengisa phandle lapho akukho mthetho omelene nakho leyo yinhlanhla yami yasemelika kunjalo kodwa njengomkristu yolahlekelwa amalungelo akho asemelika uma uyiwundlu uma uyimbuzi ungeke kodwa uma uyiwundlu yolahlekelwa amalungelo akho ngoba ngomunye umbuzo ijuba liyakuhola
In the hour of temptation.
Bayiboni libanjwa ngehora lokulingwa kwabambelele horeni lokufa futhi ngenkathi esethumeni izinsuku ezintathu lobusuku mnokolodi wabambelela ngokusa kwephasika ingelosi yagenga yasusa yitshe futhi indodana kankulunkulu yavuka futhi yenyukela phezulu yathi manje uma nonke nifuna kunokolodwa inyukelani lapho futhi nilinde emzini wasejerusalema ngizothumela umjovo othakweni ohluzi ubuya ngqo uvela kwekomkhulu wo ngijabule kakhulu wo lo mnokolodi omkhulu ubunganikela ngani ngawo bekusehhovisi likadokotela kulobu busuku uma wedwa futhi uthi dokotela nginikele umjovo futhi emva kokuba sengiphile impilo ejwayelekile futhi nakho konke lokho into kuqala niyazi ngokunyokusa ngizovuka futhi ngibuyele kuphile lokusha futhi ngingaphinde ngifele kulokho nginike umjovo dokho ubungeke yini ubize imali na kodwa umahane kulobusuku awudingi kuthenga usuvele ukukhelwe kukhona ibhali sami kwegileyadi wo ngiyaxolisa ngiyasangana lapho ngicabanga ngakho laba bantu lapho sebenokolotiwe benza ngokuxakile ngokwejwayelekile bayakwenza lapho kwenzeka ukuthile okubonakalayo kubenza babe ngabaxakile lapho bethatha lo mjovo into exakile yakho kwakungukuthi bonke babedekiwe ubukeka kanjalo noma babecabanga ukuthi babedekiwe babesine futhi beziphathise kwesikejani sabantu abadekiwe nabantu owayengane kolotiwe bathi laba bantu bagcwele iwayini elisha Kodetana basifazane lalela mngani wami oyikatolika intombi Maria yayiphakathi lapho futhi uma intombi Maria unina wenkosi yethu nomsindisi uJesu Kristu wadingeka enyukele Pentecost futhi yagcwale kakhulu umnokolodi kamoya ongcwele waze waziphathisa kwesifazane odakiwe uzongena kanjani noma yini engaphansi kwalokho na cabangisisani nje lokho uzokwenza kanjani na kulindaba ukuthi ungowaliphi ibandla wayengowebandla elingcwele naye kodwa wayefanele athole kunokolodwa lokho kuphela okwakungavuka kwakufanele kungene kuphila waba ngonokolotiwe manje ngenkathi betshelwa lo mnokolodo baphumela ezitaladini futhi baqala ukwenza ngokuxakile ngempela besine betaziluka begijima bezungeza abantu kungabazeki bahleka futhi bathi babukeka sengathi banezithuthwane kodwa babephawuliwe ngiyakhumbula ngenkathi ngivamise ukugibela enkanjeni phandle eColorado sasinezinkomo Hereford Association yadlisa iTroublesome River Valley njalo ngento sahlobo sasifanele silethe sishaye uphawu lamankonyane futhi ngenkathi siyoshaya uphawu lamankonyane ngezinye izikhathi ayethelwa kuba inkomazi engusayizo omuhle ngaphambili ngonyaka ngaphambi kokuba ishaywe uphawu mhlawumbe ngifanele ngiyiphose phansi ngithathele insimbi eshisayo yophawu bese inamathela kuyo uboya babusha futhi hohe ngenkathi eyitetela yayinezithuthwane esigijimayo kodwa umfowethu yayingeyakho yabekwa uphawu kwayilimaza kancinyane kodwa sasazi ukuthi yayingeyakuphi emva kwalokho kungahle kulimaze ukuzikhanya kwakho futhi kushise kususe uboya bakho bumncane bobufundisi kodwa uzokwazi ukuthi ungwakuphi kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeke Nokolodi impela babenokolotiwe babenza ukuthize baqala ukukhuluma ngezinye izilimi lawo madoda athi manje kusho ukuthini konke lokhu na awu siyabezwa labo bantu bonke bangabasegalile futhi kungani sibezwa bekhuluma ngolimi lwethu esazalwa kulo na lokho kufanele kube yimisebenzi emangalisayo kaNkulunkulu kwase kuthi ke kwakukhona umfo omncane owamaphezulu kwesiqu lapho futhi uqala ukushumela kubo babenqaba ye bathi singawuthola lo mnokolodi na singathanda ukuba nalokhu yini singayenza ukuba sinokolodi na manje umjovo thakweni ohluzi omusha wawusanda kuthululwa ngakho babenenqwaba ebhalisamu futhi babenodokotela lapho igama lakhe kwakungudokotela Simon Petro futhi bekufanele kwenze abanye benu befundisi basesontweni nizizwe nikahle ngempela udokotela Simon Petro wakhulumela umjovo othakweni ohluzi bathi singenza njani ukuze sinekolotwe na wathi ngizoni palele isitheko sobuthi nokusetshenziswa kwawo wathi phendukani lona lawo libhaphathizwe egameni likajesu kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu futhi niyonokolotwa kunjalo wathi ngaphandle kwakho konke lokho ngizokwenza lesi isitheko sobuthi nokusetshenziswa kwawo sempilo ende lesi isitheko sobuthi nokusetshenziswa kwawo ngeke siphinde sithikamezwe makungabikho muntu omunye ozama kubhala okufana naso gcinani lesi isitheko sobuthi nokusetshenziswa kwawo ngoba ngeseni nesabantwana benu nesabo kude ngisho bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza isitheko sobuthi nokusetshenziswa kwawo esifanayo silungile kubo lowo ngumnokolodo umodokotela ehamba futhi abhale isitheko somuthi nokusetshenziswa kwawo udokotela okahle ngempela uyazi nje ukuthi zingakanani izinto ezithize okufanele zifakwe lapho omunye ofanele acasule omunye uma kungakwenzi uma uzofaka okunye futhi noma wenezele ukuthize kuzo noma ususa ukuthile kuzo uzobulala isiguli sakho omunye usokhemisiyonguwaka wengeza ukuthize kuzo noma susa ukuthize kuzo ngahle abulale isiguli le nto yabangomnyakazo webandla lethu namhlanje isizathu sokuba sibe namaningi kangaka amadala amabandla afile bazamile ukuthikameza leso sithako somuthi nokusetshenziswa kwawo isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo sikaNkuluNkulu kukhona ibhalisamu kwaGileyadi futhi kukhona inyanga lapho ungasithikambezi isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo xola omunye umuntu futhi ubangenise enhlanganyelweni lokho akuthathi kuphenduka qhaba umnumzane efafaza omunye ngesifafaze sikasawoti esigcwele amanzi akuthathi indawo yompaphathizo wamanzi yeka kuthikameza ngesithako sobuthi nokusetshenziswa kwawo kukhona ibhalisamu kwaGileyadi futhi kukhona inyanga lapho manje yini olindele kuyo na kungani uzosenqaba isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo na udokotela ulapha umoya ongcwele wayenguye owabhala isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo basisebenzisa zonke kutebule etestamenteni kwehle njalo iminyaka engamakhulu amathathu noma ngaphezulu kuze kuyofika emkhandlwini wasenesiya base-ke beqala ukufaka amadoda kukho futhi baqala ukugxambukela lapha futhi bafafaze futhi bathele lezo zonke ezinye izinhlobo zezimo nezinto kodwa sibuyele esithakweni somuthi nokusetshenziswa kwawo kwasasekuqaleni naso isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo isizathu abantu bagcwele kangaka isono abasithathi isithako somuthi kusetshenziswa kwawo sikaNkuluNkulu bajene ibandla esikhundleni sokuzalwa kulo uzame ukuthetha enye into ngaphandle kwezenzo zesibili yamashumi amathathu nesishiyagalombili leso isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo sikaNkuluNkulu alikho ibhalisamu kwaGileyadi na ayikho inyanga lapho na yebo likhona ibhalisamu kwaGileyadi yebo kukhona izinyanga lapho inqoba yazo impela nginitshele iqiniso ngakho pho kungani indodakazi yabantu bami indodakazi ibandla lincane ngalolu suku isiprofethi esiya kulesi sikhathi kungani pho indodakazi yabantu bami-ke indodakazi yabantu bami okwakusemuva ekuqaleni abasebenzisa lesi sithako sobuthi nokusetshenziswa kwawo esifanayo kungani indodakazi yabantu bami isagule na kungani na angekho umuntu ongakutshela iqiniso na impela alikho yini ibhalisamu lapho kusengumoya ongcwele na kunamakhulu ahlezi khona lapha kulobu busuku angafakazisa ukuthi umoya ongcwele uqinisile impela ukhona manje-ke mfowethu uma ungakanokolotelwa esonweni okwamanje thatha isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo sikaNkuluNkulu futhi kukhona ibhalisami kwaGileyadi futhi kukhona inyanga lapho kunethangwe lamanzi esitezi esiphansi ne-altari lapha asikhothamise amakhanda ethu Nkosi ubunguNkulunkulu wasendulo unguNkulunkulu futhi awuguqoki uma uke wabhala isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo wena nyanga enkulu singeke saguqulwa siya sikhumbule isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo owasibhalayo sathi hambani niyezwe nilonke nishumayele evangeli kukho konke okudaliweyo ukholwayo abhaphathizwe uyakusindiswa ongakholwayo uyakulahlwa nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayakukhipha amademoni bakhulume ngezilimi ezintsha phathe izinyoka noma baphuze okubulalayo akuyi kubalimaza uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda amazwi akho okugcina ebandleni lakho masinyane emva kwalokho wakhuluma ngompostoli upetru esimweni sikamoya ongcwele ngenkathi usanda kuthululwa nje kuqala ngimbize ngodokotela kulobu busuku nkosi ukwenza nje iphuzu bekungumoya ongcwele ukuphefumulelwa ulwazi ukuthi umoya ongcwele wawubhale ifomula okuyindlela yokwenza futhi siyakubonga ngalokhu kunabantu lapha futhi mhlambe ezethamelini zethu ongakaze amukele le fomula okuyindlela yokwenza bangahle babe ngabebandla noma ukuthize kodwa mayelana nokwemukela umoya ongcwele nokunokolodwa umoya phakathi lapho okhipha imvelo yabo endala ufake imvelo entsha phakathi abakaze bakwenze lokho namanje ngikhuleka kuwe baba ukuthi kulobu busuku ukuthi bazokwemukela ukuthi izoni zizoza kuwe futhi bazokwemukela njengomsindisi wabo seqo bagcweliswe ngomoya ongcwele siphe inkosi ukuthi labo abangena emanzini akukho nomunye wabo ozongena emanzini kulobu busuku ngaphandle kokuphuma nombhaphathizo kamoya ongcwele kwangathi lobu kungaba busuku besikhumbuzo obuzokhunjulwa isikhathi eside ngenxa yobukhona bakho nawe udokotela omkhulu lapha ukwenza konke owakwethembisa unikeza ukuphila kulabo abafayo ukuphulukisa kugula kulabo odokotela bethu abathandekayo bezokwelapha abangenakubathinta inhliziyo mdlavuza impumputhe esethulu izimungulu abakhubazekile into ethize ongakayifaki ezinhliziyweni zabo kwamanje noma ezingqondweni zabo ukuthi yini ezosusa lokho mhlawumbe akusekho lutho olusele ngaphandle kwegazi nje kodwa siyazi inkosi ukuthi lowo mnokolodo lapho welapha konke siyakubonga ngakho baba sikhuleka manje ukuthi uzothela inkazimulo enkonzweni siyakucela egameni likajesu kristu amen
I love him.
Ivangeli lifeshile ndala likukolobhi nyanje na uzizwe uhlanzekile na asikhothamise amakhanda ethu nje ngenhlonipho yokuzithoba manje sikucule kancane namaphansi manje ngokukhonza ezinhliziyweni zethu kuNkulunkulu silihamishe nje.
I wonder with our heads bowed as the music
swells. Yeah, mangala namakhanda ethu ekotheme njengoba umculo ulidlala kamnandi umntombazane umethanda kungaba khona ebukhweleni bobuNkulunkulu isona sithile ebesingathi ngiyefuna kumthanda mfuthi Branham ngempela ngiyafuna bengifuna njalo ngifisa sengathi benginesibindi kulobu busuku ukumemukela njengomsindisi oqondene nami ungaliphakamisa nje ikhanda lakho noma isandla njalo kuyilapho kungekho umuntu obhekile na phezulu le kuvilandwe sasitezi emuva le phakathi lapho ngikholwa ukuthi ngibona abantu abathile abangabakhaladi emuva phakathi lapho phezulu le yesitezi siphezulu phakamisa isandla sakho manje uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise ngiyasibona isandla sakho uNkulunkulu akubusise lokho ngokuthi
Oh brother Branham, if I could just be sure that Jesus is here.
Oh mfowethu Branham, manje besingaqiniseka ukuthi Jesu lapha. Ngikholwa ukuthi wena ukhuluma iqiniso. Ngikholwa ukuthi wakusho lokho. Misebenzi ngiyenza mina nani niyakuyenza. Usitshela ukuthi sisekupheleni komgwaqo. Emuva ngapha ephikweni ngakweso ukudla sami phakamisana izandla zenu lokho uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise kunjalo emuva le phakathi lapho lokho kuhle. Ngiyakholwa mfowethu Branham, yeqiniso lelo nokho angikaze ngibe nanoma yini nje ebengingabeka izandla zami kuyo ukuba ngithi kungaphezu kwemvelo ngizwe imilayezo elikhulu ebhebhelini kodwa angikaze ngiwubone umoya ongcwele ufika futhi wenze noma yini futhi kakhulukazi ngenkathi ukhuluma kulobu busuku ukuthi lowo kwakungumesiya futhi yena ukhombise isibonakaliso sobumesiya futhi wena uthe yena usikhombisele thi sizukulwane
And he promised he would do it. Like it was just the day before the burning of the earth. He promised he would show that same sign to the people of the earth. He promised he would show that same sign to the people of the earth. Just before burning of the earth. Uma bengingambona into ethize ebengingabeka izandla zami kuyo ukwazi ukuthi uKristu khona lapha bengiyomemukela njengomsindisi oqondene nami angaba khona umunye ongakazi phakamisa izandla zabo na phakamisana izandla zenu angiboni kahle kakhulu kuvulando sesitezi phezulu le lapho kubonakala sengathi ya ngibona izandla abantu abangamakhaladi uNkulunkulu anibusise phezulu lapho yebo phansi yezitezi ezimaphansi lapha noma ikuphi nemi emihumeni emuva lapho emuva phakathi kuzongeza emuva emaphikweni ndawondawona maphi uNkulunkulu akubusise lapha mfowethu uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise indoda encane busiswa kulungile Our heavenly Father now that the time has come that I have spoke of you.
Baba uyasezulweni manje njengoba isikhathi sesifikile ukuthi ngikhulume ngawe ngisho ukuthi uyinyanga enkulu futhi unamandla okulokolota ukwenza izinto
That you are not dead that you died
ukuthi awufile ukuthi wafa ngempela kodwa wavuka futhi ngosuku lesithathu futhi uyaphila kuze kube phakade
and you commanded kutwayala
noma wayala ibandla lakho kuba liye ezweni lonke futhi lishumayele evangeli kuko konke okudaliweyo okuyokholwa nalowo owakholwayo wapapathizwa uyakusindiswa futhi wena wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza
and the way that you made yourself known
Ngendlela ozazise ngayo wena uqobo kumaJuda nakuma Samaria manje inkosi ibandla labezizwe libe neminyaka ezinkulungwane ezimbili yesayensi yezinkolo abakazi bakubone lokho kuze kube yilonyaka
The prophet said,
"Umprofeti wathi uyoba ngokukhanya kusehla, siyazi ukuthi ilanga liyaphuma ngokomumo womhlaba empumalanga bese lishona entshonalanga. Ilanga elifanayo liphuma empumalanga, ilanga elifanayo lishona entshonalanga. Umprofeti wathi kuyoba khona usuku olungayi kuba yimini lungabi ubusuku, usuku olukhathabele, ukukhanya okwenele nje ukujoyina ibandla nezinto ezimbalwa kanjalo, kodwa ngesikhathi sokuhlwa, izinkanyiso zakusehla ziyokhanya. Wavuka kubantu basempumalanga kumaJuda amaSamaria wakhanyisa lokho kukhanya phezu kwabo manje sibe nakho leminyaka emide eyizinkulungwane ezimbili usuku lwezimpi ezikhwantabele nezinkathazo kodwa izinkanyiso zakusehla seziqale kukhanya indodana kaNkulunkulu efanayo namandla ayo afanayo ukhombisa izibonakaliso zayo ezifanayo njengoba nje ilanga lishona emkhathizweni wasentshonalanga
We cannot go no farther, Lord. We're at the west.
Ngeke saqhubekela phambili inkosi sisokwini lo setshonalanga bekungabuyela empumalanga futhi inkosi sikhanyisele kulobu busuku sikhombise ubukhona bakho uma kukuthokozisa ngicela ukuthi uzosipha ukuthi isithunywa sesivumelwano esahlangana no-Abraham lapho ngaphambi kokushiswa kweSodoma ngenkathi sifulathele itende ngomhlane waso nomoya owawuphakathi kwaso.
U-Abraham
asiqonde ukuthi nguNkulunkulu somandla u-El omkhulu u-Ela u-Elohim okhona ngokwamandla akhe.
Manifested in a body of flesh that eat a cow's calf, eat butter and milk.
Wabonakalisa emzimbeni wenyama odla ithole lenkomazi odla ibhotela nobisi nesinkwa sombila waseke unyamalala ngomehlweni kaAbraham Elohim. Ngenkathi ebonakalisa enyameni ngokuzalwa yintombi wethembisa ukuthi ngezinsuku zokugcina lezi zibonakaliso ziyokwenzeka ngaphambi nje kokubuyela kwakhe kwabezizwe. Silapha-ke Nkosi, wena gcina izwi lakho. Ngibatshelile labo abantu ukuthi basendiswa ngenkathi uJesu bafela, baphulukiswa ngenkathi uJesu bafela. Celisa izwi lakho uma nje uzokwenza kulobu busuku, Nkosi, abantu bazoqonda ukuthi wena ulapha. Ubungeke ubaphulukise ngoba usuvele ukwenzile, kuhlala kungukukholwa kwabo kokubonakaliswa. Uzoza yini kulobu busuku, Nkosi, futhi ufakazise obukhona bakho uma thina izinceku zakho ezithombile sithole umusa emehlweni akho na. Uma ungangegcoba inceku yakho, Nkosi, ubuzofanele ugcobe ezithameni zakho futhi ngoba kuzofanele kube ngabo bobabili, ngokuba siyaqonda ukuthi ngenkathi ulapha emhlabeni, ngenkathi uya kubantu bakho uqobo wathi imisebenzi eminingi yamandla wayengena kuyenza ngenxa yokungakholwa kwabo. Kunjalo kulobu busuku, yiza Baba, sizinikela kuwe futhi ngokuzithoba silindele ukuthi uzobonakalisa ubusa wakho nothando kithi.
Then we'll ask the sinners to come forward to receive the prescription. In Jesus' name we ask them.
Konake sizocela izone ukuba zize ngaphambili kwemukela isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo egameni likaJesu siyakucela. Amen.
Before God, the holy angels, I say I will go forward in spirit.
Phambi kokuNkulunkulu izingelosi ezingcwele ngithi ngizoya phambili ngomoya kuphonsela inselele sitha singabonakali phakathi kwethu.
That is sickness, diseases.
Lokho ngokugula izifo kungodeveli njengomdlavuza.
Cancer is a medical word, I think crab, you know,
ngikabuza igama lezokwelapha, ngicabanga ukuthi inkalankala, niyazi isilwane sasolwandle nilenze kodwa unokuphila. Indlavuza uyingqamuzana, ingqamuzana lasendle, njengoba ngikuqonda angisiyo dokotela kodwa ukuphindaphindeka kwamangqamuzana, kanjalo nawe ungukuphindaphindeka kwamangqamuzana. Ukuphila kwakho kufika ngomshado ongcwele ngentando kaNkulunkulu. Kodwa wavelaphi lo mdlavuza na ukuthatha impilo yakho? Ungudeveli.
Jesus said when the dead and dumb spirit went out of him, the dead and dumb spirit went out of him.
Lo mfowethu bandla angahle kuba waya kudokotela kahle futhi wamphikisisa wathi, yebo mnumzane, ngiyakuthola unomuzwa ofile endlebeni yakho futhi lokho kukwenza ube isithulu. Manje ungani wayengafile ekhathazekile yonke indawo na? Yabo, kufana namandla angabonwayo emhlakathisa, into ethize udokotela angasebenzela kuyo angayibona ngezandla zakhe unemizwa emibili asebenza ngayo. Yilokho angakubona ngamehlo akhe, lokho angakuzwa ngezandla zakhe ukubona, ukuyambitha, ukuthinta, ukuhogela nokuzwa yimizwa emihlanu yomzimba. Manje uma ubengakubona ubengasebenza kukho, kodwa abone le nto ebulalele umuzwa, akakwazi ukukubona njengebhande likhanya libonakale ngale noma kuthize. Manje ngumoya isithulu ususe lokho lapho imvelempeleni iyozijikeleza yona uqobo, njengohlanga lombila nje lembali khula umali ubekwe phezulu kwegabade futhi lusentekile, susa nje igabade luyobuyela umile kahle. Ufanele uthole izimbangela ngaphambi kokuba uthole ize lapho. Uma uye ehhovisi likadokotela futhi umtshele ngiyagula esiswini sami futhi ukunika isidambisa zendlunga esitheze ukuthumela ekhaya, kuphakathi kokuthi umatasa kakhulu ukuba azilulaze ngawe noma kanandaba, udokotela kahle uzokungenisa. Ukubiza ngaphezudlwana kodwa uyokuhlola aze athole imbangela, bese-ke ehamba ukuyosebenza lapho.
Not as a medical doctor.
Manje hayi njengodokotela wezokwelapha kodwa njengenceku kaKristu, ngiyayazi imbangela yisono. Yini isono na? Brother Branham, Angoni, Unga Kolo, you saw no, Unga Kolo, Selassie Vele, Unga Kolo, you saw no son of Pelis Gona, Unga Kolo, you let you were now, Ukamba Manga, where Babupinga, Loka Musis or son, Loka is in Langezingas and Segis or Gunga Kolo, Gunjalo is in Langezingas and Segis or Gunga Kolo, Mokoli, where Bungagos and Zelozindo.
Now, the Holy Spirit. Promise to come in the last days to show to the Gentiles that he was God, 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 Sikashan and Ezra Linga, Benny Sangi Boy, and Oko, Niongi Boy, Nina, Ubangi, Ubanani, Gibegini, Gusagubesa, Gupeleni, Gupeleni, Ugubuti, Uyobala, Gusagubedina, Gusagubesa, Gupeleni, Israel, Yapena, Uyobesa, Ela, Pugu, Gulagini, Manjo Momangwell, Donna Gumangwell, Langeloska, Gulugutti, Bona, Science, Eatta, Chombe, Sayo, Silenga, Washington, DC, Sine, Lunga, Lubunigas, Yogu, Pella, Gusitan, Senga, Pesgum, Velasagas, Chichula.
You in Christ's name. Ngithi ngeke Christu ayikho ngamafida amabili kusuka lapho ngimi khona khona manje kunjalo kunjalo ingaleso sizathu ngisho ngikushoyo ilapha.
There is a person
akukho umuntu engimbukayo kulesi sakhiwo engimaziyo yebo ngiyamazi ngiyamazi lo mfowethu Edward Dalton lo mfowethu ongumshumayeli Baptist ehlezi khona ngapha ovela enhle Kentucky nalabo bafana babili behlezi ngakuye.
Outside of that, I don't see one soul that I'm.
Ngaphandle kwalokho angiboni nowodwa umphefumulo engiwaziyo.
How many here are sick and need Christ?
Bangaki phakathi lapho ogulayo futhi odinga uKristu ngokuphulukiswa kwakho ngokomzimba noma othandekayo othize noma into ethize oyidingayo kuKristu futhi uyazi ukuthi angikwazi angazi ukuthi ufunani na.
Raise up your hand.
Paga Mrs. Sandasako, Ibanagukola, Gulungile, Ibanagukola, and Manjaga, Gukolu, and Guaco, Kola, and Gulunga, Yogi, Zoyako.
Be real reverent.
Manje seliphani ngokuzijoba ngempela bese kuthi ke manje thatha isikhathi sakho nje umzuzu nje ungethuki.
Then when you do believe that
kunake lapho ukukholwa lokho futhi ngizocaphuna umbhalo encwadini yamaHebheru ngokushesha nje lapho ngenza lesi sicaphuno.
Jesus of Nazareth, our Lord and Savior.
UJesu waseNazarethe inkosi yethu nomsindisi wayesendleleni yakhe ukuvusa encane intombazane efile yompristi. Futhi kwakukhona owesifazane owayenomopho wayezame ukuphulukiswa ngezinyanga futhi zazizame kanzima ukuphulukiswa owesifazane kodwa zikwazanga kukwenza. Wayenomopho mhlawumbe ukunqamuka kokuya esikhatheni noma kuthize kwakunganqamuki futhi ngiyayibona encane into ephaphathekile wathi phakathi kwenhliziyo yakhe, uma kuphela ngingathinta ingubo yaleyo ndoda ngizosinda, niyayikhumbula indaba? Futhi wathinta ingubo yakhe wayesethi, ubani ongithintile na?
And Peter rebuked
no,
him.
No, Petra ethi wonke umuntu yakuthinta kungani usho into enjalo na?
He said, but I got weak.
Wathi kodwa ngibebe uthakathaka, amandla aphumile kimi, amandla okuqina. Manje wena wothi, oh, ngiyagula kulobu buso kumfoti Branham. Ukuba uJesu belapha, bengiyomthinta khona manje.
Would you do it? Sure you would.
Ubungakwenza na impela, ubuyokwenza kulungile. Ngifuna ukunitshela ukuthi ulapha, aha, kulungile nebo. Manje uma ubeni lapha igqokele sodi wangipha yona, uma ubungakhuphuka futhi uthi Nkosi Jesu uzongiphulukisa na, beyothi sengivele ngikwenzile, uyakholwa na? Ilapho-ke makube kinina ngokukholwa kwenu, washo yebo. Kwase kuvele kufeziwe ngenkathi efe Calvary, kodwa angazenza yena uqobo abe khona lapha ukukhombisa ukuthi uyaphila futhi akafile. Wethembisa lokho, leyo induduzo yethu. Alijabulile kwela mahora mnyama lapho yizwe noma futhi angekho waziyo ukuthi akenzeni, nokho siyazi ukuthi simi kuphi na, siyazi yabo ulapha, siyamkholwa. Nangu nesayensi yafakazisa ukuthi lapha ngezithombe zabo nezinto ibandla ezikikini emhlabeni jikelele liyawabona amandla akhe, liwabona esebenza. Futhi kukhona kumbulali, kukhona into ethize enkulu elungiselelwe kwenzeka. Akukabi yihora kwamanje ukuthize kuzokwenzeka, futhi nizokwazi ngolunyelo lezi zinsuku ngaphambi kwesikhathi. Manje ungakuvumeli kube late kakhulu. Kumbulali, izikhathi eziningi lezi zinto ziyedlula futhi anikwazi. Ebandleni kathi lika lalingazi ngenkathi beshisa uJohn of Arc ngokuba umthakathikazi ukuthi wayengongcwele. Babengamazi uPetrick ongcwele ngendlela efanayo, babengazi ukuthi uJesu wayeyindodana kankulunkulu. waze wafa bembelwa futhi wavuka futhi bakuqonda ababekwenzile.
Ningawuxoshi
lomoya ongcwele ngokuba ngolunye usuku niyokuqonda enikwenzile niyabo ningakuvumeli kube kanjalo. Manje ulapha nebhayibheli lithi uma nifuna kumthinta amaHebheru noma yimuphi obefundisi basesentweni ngapha uyakwazi lokhu. Ibhayibheli lithi unguye khona manje umpristi omkhulu ohlezi ngakwesekunene sobukhosi bukaNkulunkulu ongathintwa umuzwa wobuthakathaka bethu. Ngabe kunjalo na ngabe amaHebheru 13:9 athi unguye izolo namuhla naphakade na uma engumpristi omkhulu ofanayo uma umthintile ubeyokwenza ngendlela efanayo. Ngabe kunjalo na into efanayo ayenza ezansi lapho ngenkathi lowo wesifazane mthinta uyokwenza into efanayo ngoba wethembisa ukuthi uyokwenza ngokwalokho akwenza lapho ngenkathi ekhuluma no-Abrahama. Yabo ukukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho kodwa thi umoya ongcwele ungafika ngesiphiwo sobuNkulunkulu kungekho lutho phakathi kwami njengale microphone nje ithule ngaphandle uma isimungulu esithule ngaphandle kokuthile kwenza umsindo ngapha kwayo. Kanjalo nami ngizimungulu esithule ngaphandle okuthile okukhuluma ngami angikwazi ngithinde futhi lapho wenza lokho ukhela into ethize ethumela umoya ongcwele phansi. Uma ngingazikhulula futhi ngizithobe ukuba ngisuse imicabango engiyami endleleni ukukholwa kwakho kuNkulunkulu kuzomphendula futhi uzosebenzisa umoya ongcwele wakhe kimi ukwenza into efanayo ayenza kwesifazane wathinta ingubo yakhe. Awuzukudingeka ube nekadi lakho lomkhuleko futhi wenyukele lapha ngoba awunawo amakadi omkhuleko empeleni. Yabo sizowakhipha kusasa yiba nokukholwa nje. Manje lelani akungaphazamisi muntu obanga umsindo okholwane nje futhi nikhuleke manje umzuzwana njengoba ngifulathela sibone uma sisekupheleni komgwaqo. uNkulunkulu kungokodumo lwakho nenkazimulo siyacela mina namandla wonke noNkulunkulu othembekile wonke ogcine izwi lakho ezizukulwaneni zonke. Ungehlulekeneze kodwa ulapho njalo kuba uzibonakalise ukuthi uyaphila ngolunye usuku uza ekhaya uvele kuvukeni abaningi abakholwanga kuwe futhi kwakukhona uyedwa ogama linguKlopase nomngane wakhe wayesendleleni ebheke ezansi e-Emawuse futhi ngekathi behamba nawe usuku lonke futhi ukhulumile nabo nokho abakuqondanga waze wabafaka ekamelweni wabavalela phakathi. Kunabaningi lapha kulobo busuku Nkosi ohambe nawe yonke iminyaka futhi noma kunjalo abaqonde ukuthi wabagcina kanjani ezingozini nezinto ezehlukene eyenzekile mabaphile ukuba babe lapha kulobo busuku. Futhi sisavalelwe njengoba uKlopase nomngane wakhe wayenjalo yenza into ethize njengoba wenza ngelo nkathi ngenkathi wenza into ethize njengoba nje wayenza ngaphambi kokuba ubethelwe bazi ukuthi wawunguJesu ofanayo. Ngokuba kekho okwenze ngalo ndlela ngaphandle kwakho futhi bagijima ngokushetsha futhi batshela abanye impela iNkosi ivukile. Manje baba yenza kulobu busuku kulezi zethameli njengoba wenza izinsukwini ngenkathi ulapha emhlabeni ngoba kuhambisana nezithembiso zakho ncamashi. Khuluma o uNkulunkulu sisazithoba futhi sinikele izimpilo zethu esandleni sakho uma uzokwenza kanye kuphela Nkosi kanye futhi. Kona kabantu lapha bazobuzwa isizathu sokuthi kungani bengasilandelanga isithako somuthi lokusetshenziswa kwawo zeBhayibheli ngokuba bayabona ukuthi iqiniso uNkulunkulu usebenza ngebandla lakhe nangabantu bakhe.
May I humbly ask this our kind loving Savior in the name of Jesus Christ. I ask it. Amen.
Mangicele ngokuzithoba lokhu owethe nomusa umsindiso nothando egameni lika Jesu Kristu ngiyakucela amen.
All right. Raise your hand.
Kulungile phakamisana amakhanda enu.
I'm looking right down this way at a woman. She's got her head up praying.
Ngibuka phansi ngongapha kwesifazane ophakamise ikhanda lakhe khuleka angimazi.
I've never seen her in my life.
Angikaze ngibone empilweni yami kodwa khona ngale kulenga lokho kukhanya insika yomlilo futhi ngiyakubhekisisa lapho kuhamba.
The woman was praying for me to turn and call her.
Kusifazane ubangikhulekela ukuba ngijike futhi ngimbize futhi yena ihlushwa inkathazo yomtshazo.
If you believe with all your heart, you may be healed.
uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke ungaphulukiswa.
Little lady is from
Ninikaze lincane livela lingahle lazi ukuthi ubani livela eFort Smith eArkansas imangezi nyawo zakho ninikaze lincane netshale lincane emhlane wakho lapho.
Your erectile trouble has left you.
Ukhathaza yakho yomtshazo isikushile umongozini ngegama.
Now
manje ngibamba izandla zami ngesizotha angikaze ngibone wesifazane empilweni yami okwazi ngiyinali ikhadi lomkhuleko nalo na ngoba akukho makhadi omkhuleko angikwazi ngabe iqiniso lelo na siyizihambi phakamisa isandla sakho ukuze abantu babone angikaze ngabe yilokho akutshele khona ngabe bekuyiqiniso na vayizelisa isandla sakho uma kuyiqiniso. Ngifuna ukubuza ezethamela ukuthize uthinte bani wesifazane na uphakamisa izandla zakhe angakaze ngibone futhi angikaze ngimbone futhi lokho umoya kaNkulunkulu lapha ukuba ubuyele kuye ofanayo ube nokukholwa njengowesifazane wathinta umphetho wengubo yakhe akazange ngithinte bukani ukuthi ukude kangakanani nami.
She touched the high priest. That proves that he's here.
Uthinte umphristi omkhulu lokho kufakazisa ukuthi lapha.
The lady sitting right behind there on the end.
Ninikaze lihlezi khona ngemuva lapho ekugcineni isiqoqo sincane esinezimpaphe liyakhuleka nalo.
You believe me to be his prophet.
Yangikholwa ukuthi ngingumprofeti wakhe na uphethe emhlane wakho ngenxa yengozi ukuphahlazeka.
That is right. Besides that,
kunjalo ngaphandle kwalokho nesifo samathambo lokho kuqinisile izifo ezelakanye nayo.
You have a loved one that you're praying for. A son, nervous break.
Unothandiweyo omkhulekelayo, indodana okwehluleka kwemizwa, unomyeni omkhulekelayo, ungohlulwa uphuzo lowongo isho kanje iNkosi uNkulunkulu. Yamemukela uJesu Kristu manje na uma lezo zinto ziqiniso phakamisa isandla sakho ukuze abantu bezobona uma ngingakwazi futhi ungangazi bayizelisa izandla zakho angilandlela uyakhola ngayo yonke inhliziyo yakho manje na khona ke hamba wemukela lokho okucelile ungakwemukela.
If thou canst believe, all things are possible to him that believes. If you believe, you have to believe first.
Uma ukholwa konke kuyenzeka kokholwayo uma ukholwa ufanele ukholwe kuqala
sina
ake sibone manje niyabo mina indlela kuphela ngiyonke ngazi ukuthi ngitheni kosifazane kusethephini lowo bekungesimo okhulumayo lowo bekunguye kodwa kukhona into ethize esalenga kwesifazane uyamangala nguye umfana ngokwethuka khabo mina nakho ngomoya mubi obangele umfana kuba abe nokuquleka futhi kukulomfo ngapha.
He's just had a breakdown too. He's from Georgia.
Ube nokuquleka nje naye ungowase Georgia ungumfundisi mfundisi Farrell ukuquleka kwakho sekuphelile mnumzane.
Your nervousness is gone. Jesus Christ makes you well.
Kuba nokwethuka kwakho akusekho uJesu Kristu yakusindisa.
Now to this
manje kule ndoda angikaze ngiyibona empilweni yami siyezihambi ngokuphelele komunye nomunye ibuze ngabe lezo zinto beziqiniso mnumzane na vayizelisa isandla sakho uma lokho kuyiqiniso noma ngabe yini yakutshele khona bekuyiqiniso na angikwazi qhabo mnumzane. Manje bani lapha umaziyo na uKristu ngabe kunjalo na.
Say the man sitting by you there also that you might believe and know that I am his servant not me.
Awusho indoda ehleze duze kwakho lapho futhi ukuze nikholwe futhi nazi ukuthi ngiyinceku yakhe hayi mina ukhulekela umkakho naye ovele Georgia yema isibindi kuzolunga.
If thou believes, if you can believe, do you believe? If thou canst believe, all things are possible.
Uma ukholwa, uma ungakholwa, uyakholwa na, uma ukholwa, konke kuyenzeka.
Little lady sitting here praying with a spinal condition in the neck.
Ininikazi lincane lihlezi lapha likhuleka linene simo somgogodla into enyeni khona ngapha.
You're from Baton Rouge. Miss Hans, stand up.
Ngwase Baton Rouge, Nkosikazi Hans Sukuma yemukela ukuphulukiswa kwakho.
I don't know the woman, never seen her in my life. We're total strangers. If we're strangers, wave your hand. Andimazi
siphazana ngikaze ngimbone impilweni yami, siyizihambi ngokuphelele uma siyizihambi bayizelisa isandla sakho dadewethu ukuze bazi yiba lokukholwa futhi ukholwe.
There's that angel standing right back here. See that light? Can't you see that?
Nanso leyo ngelosi emikhona imuva lapha, niyakubona lokho kukhanya na, nikuboni lokho na ngwesifazana nenkinga yokomoya.
Mrs. Haynes, her name?
Nkosikazi Haynes, igama lakhe, Nkosikazi Haynes, uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho, uzoba kahle.
Accept it now? I don't know.
Yakwemukela manje na, angikwazi, angikaze ngikubone.
Ninikazi
elihlezi eduze kwakho lapho likhuleka nalo liphethwe yizibilini. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani, ninikazi na? Nkosikazi Jackson, uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho.
Ngiphosele
inselelo kukholwa kwakho lapha uma ninabantu phezulu ezethemeleni yemuva lapho ngemuva ningangizwa. Ninabantu abangamakhaladi, phakamisani izandla zenu phezulu le. Ukwesithathu, kusukela ekugcineni bokamama lapha, lelo ninikazi elikhaladi liphethwe inkathazo yezinso, lo ohlezi eduze kwalo ehlutshwa inkathazo yezinso, naye uyakwemukela ukuphulukiswa kwakho na phakamisa izandla zakho. Uma wamukela ukuphulukiswa kwakho kulungile, hamba uye ekhaya, uKristu yakusindisa. Yiba nokukholwa futhi ukholwe, ungangabazi uNkulunkulu lapha. Ninabantu enikulezo zihlalo nezinto angikwazi ukuniphulukisa. Wena ngiyazi ukuthini, ngingakutshela ukuthi yini engalungile ngawe uma uzokukholwa ukukongo bala uvendle emhlane wakho ngo uma ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho, ungakudluza isihlalo sakho futhi uye ekhaya usinde uma ukukholwa. Kodwa ufanele ukukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Ubani lo olele lapha uhlekene na leyo ndoda na? Yebo, lokho kubangelwa ukuhlinzwa kwamphuphuthikisa lelo iqiniso, ukuhlinzwa kwethumba ebuchosheni kwamkhubaza kwamenza waba kuleso simo. Angikwazi ukuphulukisa, kodwa uMoya Ongcwele ulapha. Uyakholwa ukuthi ingelosi yenkosi phakathi kwabantu na? Uyayemukela njengomphulukisi wakho na? Babo uJesusulini, njengoba ngicela laba bantu ukuba babeke izandla zabo phezu komunye nomunye futhi bakhuleke, ngicela ukuthi uzoqinisa izwi lakho uqhubekele phambili ukusho lokhu. Wena wathi lezi zibonakaliso zakubalandela abakholwayo, uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo baya kusinda. Ngikhuleka kuwe Baba manje nje ngenkathi ubukhona bakho bobuNkulunkulu bunathi, ongathi wonke umuntu osebukhoneni bobuNkulunkulu, njengoba ngizizwa ngiphela amandla, kwangathi wena Baba ungabaphulukisa bonke ubenze bazi ukuthi nguwe.
Saith the Holy Spirit.
Ningesabi mina, kusho uMoya Ongcwele, okungukuphela komthombo wosizo ngesikhathi senkathazo.
Come everyone.
Wozani nonke, yemukelani ibhali sami lakwaGileyadi, nokolodwe kukho konke ukwesaba nokungabaza.
Receive the Lord as your healer and savior.
Yemukela inkosi njengomphulukisi nomsindisi wakho egameni likaJesu Kristu, ngiyakucela. Amen. Ngiyela wonke wesilisa phakathi lapha na wonke wesifazane, umfana nentombazane, egameni likaJesu Kristu obukhona bakhe bulapha, owaziyo ukuthi akekho umuntu ofayo ongenza lezi zinto emhlabeni. Ngiqinisile kuzofanele ngokoqobo kube ngumoya kaNkulunkulu, futhi ngiyala noma yimuphi umfundisi wasesontweni ukuba aphike ukuthi iBhayibheli yalithembisa ukuthi lokhu kuzokwenzeka ngaphambi nje kwesikhathi sokuphela. Niyabo, neBhayibheli ligcwalisekile kulobu busuku. UJesu Kristu ovukileyo, lowo enimbiza ngomuntu wesithathu, ngumuntu ofanayo phakathi kwethu manje, usebenza enyameni yethu njengoba yena, njengoba uNkulunkulu wasebenza enyameni yendodana yakhe uqobo, uJesu Kristu usebenza enyameni yabantwana abenziwe abantwana ngoJesu Kristu, njengoba ethembisa. Usesikashana nongakholwayo angeke esangibona, hayi kuze kube sekupheleni kwezwe, kepha nina niyakungibona ngokuba ngiyakuba nani kuze kube sekupheleni kwezwe. Nangu ekhona kulobu busuku, ngiyamangala kulobu busuku ebukhoneni balona ongcwele omkhulu. Bangangikini abangathanda ukuba nesitshako somuthi lokusetshenziswa kwawo sishiwo phezukwenu na ungathanda ukuza futhi memukele njengomsindisi wakho na sibuma futhi uye esiteze singaphansi kanye nathi futhi ubhabhathizwe ubonga kwenza na sisacula iculo uma uthanda ngiyamthanda ngazi noma nizosukuma futhi lenyikele lapho futhi nime lapho engingakhuleka khona futhi ngibeke izandla phezu kwenu ukuze nemukele umoya ongcwele wemukela kanjalo-ke umoya ongcwele kungokubekwa izandla ibhayibheli liyakusho lokho niyazi ukuthi uKristu ulapha na phakamisa isandla sakho yini esivimbelayo na uFilipu wathi kumthenwa yini noma umthenwa wathi kuFilipu njalo yini esivimbelayo na nanga amanzi Petro wathi ngosuku lwePentecoste empendukani ilawo nalowo futhi nibhabhathizwe egameni likaJesu Kristu ukukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukelisa isipho sikamoya ongcwele ilowo ombona esebenza lapha ukuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu nakulabo abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza landela lokho ngokuyikho futhi uthole ukuthi kwenzekani ilokho ngikwenzile futhi yilokho okwenzekayo kwenze futhi kuzokwenzeka nawe makhanda ethu ekhotheme manje moya ongcwele omkhulu ubukhona bakho bulapha ukufulukisa sonke isakhiwo manje kangathi labo nkosi abangenawe ongazi ukuthi lo moya ongcwele omkhulu usho ukuthini owazi ngishona ukuthethelelwa kwezono zabo ongathi bangeza ngaphambili manje nkosi egameni likajesu ngiyacela ngosukume manje futhi uze lapha ebukhweneni na uNkulunkulu uzokubuza ngosuku lokwahlulelwa ngabonakala isiriphothi ngalobu busokuba ngomgqibelo ngashumayela izwi ngomuntu ongafundile ngashumayela izwi lami ngazibonakalisa mina uqobo ngiphila ukuqinisa izwi lami futhi uyocelwa ukuba unikeze isizathu awulimukelanga ngani na
God bless you, my brother.
Unkulunkulu akubusise mfowethu woza khona lapha. Unkulunkulu akubusise dadewethu omunye umuntu na uma umuntu engakaze abhabhathizwe nokho embhabhathizweni wamaKristu. Ayikho enye indlela yokwenza ebhayibhelini. Akukho ndawo nhlobo uma yisoni woza ngaphambili. Uma uyilunga lebandla woza ngaphambili. Uma ungakaze ubhabhathizwe ngesithako somuthi nokusetshenziswa kwawo uPetru asendala ezenzweni zesibili yamashumi amathathu nesishiyagalombili ngiyakuyala phambi kukankulunkulu nezingelosi kungani nizo ngingabaza njengomprofethi lapho ngimi lapha futhi ngiletshele iqiniso futhi wazi ukuthi umprofethi unezwi lenkosi na lelo yihhovisi lakhe lobunkulunkulu nginetshele iqiniso ngiyacela egameni likajesu kristu ukuthi wonke umuntu ongenambhabhathizwa amanzi ufafaziwe kumbe noma ngayiphi indlela woza futhi ubuyisane nonkulunkulu ulandele isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo phezu kwalelidwala ngiyakulakha ibandla lami amasango ehetese awasoze alahlula sukuma ngezinyawo zakho manje futhi uze uzokwenza na ningeke na
Because he first loved me and first come now. Why? Why are you?
Is animanje kungani na? Kungani ungezi na? Kungani na? Uthi ibandla lami likholelwa ekufafazeni ibandla lami likholwa ngenye into ngenibuza kungani na ngesithako somuthi nokusetshenziswa kwawo uNkulunkulu asinikezayo asikho esinye isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo ebhayibhelini esiphambene nakho uma kukhona noma ubani ongangikhombisa isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo esiphambene nalokho sensindiso woza ukwenze akukho lapho leso isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo sikaNkulunkulu kungani ungeke na ngabe ukhona noma ubani lapha olandele uNkulunkulu ngalolu hlelo na phakamisani izandla zenu bangaki lapha olandele uNkulunkulu ngalolu hlelo na mhlawumbe nonke nikwenzile uma ungakakwenzi khona-ke uzobuzwa ekwahlulelweni khumbulani uNkulunkulu ofanayo phezu kwami umoya ofanayo ngitshele ukuba ngibuze lokhu nokwenza le nselelo uthi kimi manje uyonibuze kwahlulelweni eningafika ngaphambi kokusa awukwenzanga ngani na isho kanje inkosi
We can't play church no more.
asisakwazi ukudlala isonto uNkulunkulu phakathi kwethu niyakuzwa lokho kubabazeka okwesabekayo na niyazi ukuthi lokho kuyini na ngumoya ongcwele ubiza uhamba uzama kungena kanye futhi ngakho ngizoqiniseka ukuthi akukho kazi eliyoba phezu kwezandla zami ngosuku lokwahlulelwa kumbula ngiyakuyala phambi kukaNkulunkulu woza
Sister dear, come right up. Each one now, right up here. So, yes, sister.
Our Heavenly Father, by the anointing of the Holy Spirit, may our sister receive the Holy Ghost. As Peter went down and prayed for them and laid hands on them and the Holy Ghost came on them, I pray that while she receives her water baptism, may the Holy Ghost come upon her. I pray in Jesus' name.
Would you come forward now? Just stand real lovely and quiet just a moment. All right.
amazing young fellow stands here.
Oh God.
May it, the water covers him. May the Holy Spirit fill him. May he be used for your glory, Lord. It's your promise. In Jesus' name.
Thank you, man.
Ngabe ngigetshe oyedwa omunye na ngibeke izandla phezu kwabo leso isithembiso.
Repent every one of you. And be
Pendugani lowo nalowo nibhapathizwe egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukelisa isiphiwo sikaMoya Ongcwele.
For the promise is unto you and to your children and to them that are far off, even
ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu nakubo bokude bonke inkosi uNkulunkulu wethu iyakubabiza.
That's the prescription.
Leso yisitshako somuthi lokusetshenziswa kwawo. Ngabe ukhona omunye ngaphambi kokuba sinikele lo mkhuleko futhi siye echibini ongakaza babhaphathizwe na omunye? Babona Musa phansi kokugcotshwa nokuladlwa icala kobukhona bukaMoya Ongcwele. Le ndoda iza nekhanda nenhliziyo ekhotheme lapho yemukela umbhaphathizo wamanzi. Kwangathi ngagcwaliswa ngoMoya Ongcwele egameni likaJesu Kristu. Dadewethu, o Nkulunkulu mdala wamazulu nomhlaba, mqaliso wokuphila okuphakade nomnikezeli wazo zonke izipho ezinhle, thumele isibusiso sakho phezu kukadadewethu kwangathi angemukela lo Moya Ongcwele obusisiwe. Lapho eyamanzini kulalela umyalo wakho ngoJesu Kristu ngiyakucela, amen.
Oh, what a solemn moment.
Oh, umzuzwana nesizotha kanje pho ukubabazeka kukaMoya Ongcwele kubonakala sengathi kukhona owudabukisayo. Angazi mhlawumbe yimi nebo, ngoba ngeke ngethemba ukuthi akunjalo, ngoba ngeze isitatimende sibi kabi emizuzwana nembala nje edlule ngingazi. Ngize ngazizwa ngisho mina uqobo ngikusho ngayala lezi zethameli phambi kukaJesu Kristu ukuthi zizophendula kungani na ngalolo suku, niyabo.
He's done manifested himself.
Akukhozaba niyabo, ngoba usezibonakalisile yena uqobo ngezwi lakhe kubantu bakhe, futhi lapha ngikhombise noma ikuphi kwenye indawo. Niyabo ngabe yilokho kuphela manje na omunye na woza dadewethu othandekayo? Yebo, intombazanyane eyinjetshane dadewethu onokukholwa okuqondile, ngijabule kakhulu kwazi ukuthi uphendukele kuKristu. Kungikhumbuza ngendodakazi yami uqobo encane uRebecca. Onkosi uNkulunkulu ngeke wavumela kwangathi angagcwaliswa ngoMoya Ongcwele. Baba wethu wasezulwini, ukulinda bekufanele. Ngikhulekela ukuthi uzobusisa udadewethu manje umgcwaliso ngoMoya Ongcwele njengoba ekulalela ehla. Ufuna ukunokolodwa ekwesabeni neminako yokuphila kwangathi uMoya Ongcwele umjovo othakwe nohluzi omkhulu kaNkulunkulu osusa isono kwangathi ungangena empilweni yakhe futhi umqondise kulo lonke uhambo lwakhe ngegama likaJesu. Hlala nje khona lapho umzuzwana nje dadewethu. ngabe lokho sekuphelile na wonke umuntu manje na kumbulani wonke umuntu uyezwa manje ukuthi cabanga ngakho nje mngane ngileqeliso uma ngempela besinga sibe nohlobo oluthile lwento ebesingayincinza ngezandla zethu futhi siqonde ukuthi kwenzekani lapha manje asikwazi ngisho lezi zinto mhlawumbe ngokuphica kini mhlawumbe anikuqondi kodwa uma nina benginganivumela kuphela nibe nalokho engikwaziyo manje engikuzwayo manje futhi ngazi ukuthi kukhonani ihora likhulu lesinqumo leli bandla selifike ehoreni lalo lifike endabeni yokuguqulwa isimo yalo kule nhlanganyelo izinto zenzekile okwakungakazi ukucatshangwa ngisho ngazo kodwa kwaprofethi wakudala ukuthi kwakuyokwenzeka leli hora lesinqumo kwabaningi ngijabule kakhulu ukuthi laba bayeza ngicabangeni umoya ongcwele omkhulu kaNkulunkulu owahlangana nobaba u-Abrahama phandle lapho wehlele phakathi kwethu
working in mortal lives each one of us
sebenza izimpeleni zifayo ngamunye wethu sedabula kulesi sakhiwo khona impela athi uyokwenza sibona imihlangano emikhulu nezinkomfa okwakhulunywa ngazo eminyakeni ngamakhulu angamashumi amabili nanhlanu edlule kwenzeka nje evikini noma amabili edlule sibona unyaka we-Atom bengicaphuna izolo busuku isiprofetho engasinikwa emuva ngo-1933 sezinto eziyisikhombisa eziyokwenzeka iJalimane umugqa Siegfried nokhetho lukamongameli nazo zonke lezi ezinye izinto izinhlanu zazo sezivele zenzekile zimbili zisele ukufika kokulawula kwesifazane e-United States ukuba angamele mhlawumbe ibandla elizokwengamela ukuba libuse ekusesani kuyisho kanje inkosi ngaseke ngibabona betele imoto eyayingadingi isikele ngikuyo ngiwubonile lowo muqa eMcNaught kwakuyiwo esikhundleni se-Siegfried umuqa eMcNaught mnyaka ishumi nanye futhi ngatshela abantu kubhalwe ephepheni akakaze nakanye ngiyala noma yimuphi umuntu ebukhoneni bobu nkulunkulu noma ezweni ukuba ake angitshele kanye ukuthi umoya ongcwele wake wakhuluma futhi washo lezi zinto ukuthi akufezekanga niyabo kunjalo ihora linje pho esiphila kulo mzuzwana onje pho khona manje ukuthula njengokufa ndawo niyabo manje ngingabe khona omunye na ngabe ukhona omunye ongathanda kuzanga lo mzuzwana angathanda ukunyukela lapha futhi athi angikaze ngiyemukele umoya ongcwele futhi Branham ngiyilungele bandla angikaze ngibhapathizwe ngombhapathizo wamaKristu ngifafaziwe noma ngathelwa noma yini okunye kodwa ngifuna ukuza ngendlela iBhayibheli elingitshela ngayo nginamahloni ngiyefuna uKristu ngiyeza khona manje ngizothi nje kanye futhi sizocula futhi sikhumbule ke kuze kube kusasekuseni khona ke sizothatha lezi zethameli lapha ngo esitezi singaphansi ngicabanga ukuthi yonke into isimi ngomumo lendawo yokubhaphathizela igcwalisiwe futhi sesilungele ukungena embhaphathizweni nje nangomunye futhi umuntu uNkulunkulu kubusise dede wethu waza lapha ngiyathanda ukubeka izandla phezu kwabantu ngoba iBhayibheli liyasithuma ukuba sikwenze bukani Baba osezulwini kwangathi angemukela izibusiso zikaNkulunkulu uyehla manje aye entweni ethize enguisho kanje inkosi Nike Nkosi kwaneliseka lo mnokoloto esikhulume ngawo ngaleyo ndlela baba ngiyakhuleka igameni likaJesu uNkulunkulu kubusise Baba wethu esezulwini ngikhulekela ukuthi uzonika umfowethu futhi lo mnokolodo esikhuluma ngawo egameni likaJesu Kristu kwangathi angawemukela amen uNkulunkulu kubusise manje umfowethu Baba wasezulwini phezukwe intombazane encane sengathi wena egameni